Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani umutwe wa mbere. Mbere ya byose uwitwa Jambo yari ariho. Jambo yari kumwe n'Imana kandi yari Imana. Yari kumwe n'Imana mbere ya byose. Ibintu byose byabayeho kubera we. Nta na kimwe cyabayeho kitabimukesha. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari urumuri rw'abantu. Nuko urwo rumuri ruboneshereza mu mwijima. Umwijima ntiwarutsinda. Habayeho umuntu watumwe n'Imana akitwa Yohani. Yaje ari umugabo wo guhamya iby'urwo rumuri kugira ngo atume bose barwemera. Si we wari urumuri, ahubwo yazanywe no guhamya ibyarwo. Jambo ni we rumuri nyakuri rwaje ku isi maze rumurikira umuntu wese. Yari ku isi kandi si yabayeho kubera we, nyamara isi ntiyamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwakira. Nyamara bamwakiriye bose bakemera uwo ari we yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kuba abana b'Imana ntibiva ku buryo busanzwe bwo kubyara cyangwa ngo biterwe n'icyifuzo cy'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umuntu, ahubwo babyarwa n'Imana. Jambo yabaye umuntu aba hagati muri twe yuzuye ubuntu n'ukuri. Nuko tubona ikuzo rye ari ryo kuzo umwana w'ikinege akomora kuri se. Yohana ahamye ibye ararangurura ati,
"Nguyu uwo navugaga nti uje nyuma yanjye aranduta kuko yahozeho mbere yanjye."
Twese twahawe ku migisha ye isendereye kandi tugirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Amategeko yanyujijwe kuri Musa, naho ubuntu n'ukuri ibyo byaje binyujijwe kuri Yesu Kristo. Nta muntu wigeze abona Imana, ahubwo Imana umwana w'ikinege uhorana na se niwe wayimenyekanishije. Dore ibyo Yohani yahamije ubwo Abayahudi b'i Yerusalemu batumaga abatambyi n'Abalevi kumubaza bati,
"Urinde?"
Abasubiza atishisha aranaberurira ati,
"Sije Kristo."
Nuko baramubaza bati,
"None se urinde? Ureriya se?"
Ati,
"Sindiwe."
Bati,
"Uri wa muhanuzi se?"
Ati,
"Oya."
Noneho baramubaza bati,
"Urinde se kugira ngo tubone icyo dusubiza abadutumye? Ibyawe se ubivugaho iki?"
Aravuga ati,
"Ndurangurira ijwi mu butayu ati, nimuringanize inzira ya Nyagasani nk'uko umuhanuzi Ezayi yabivuze."
Abari batumwe bari abo mu Bafarizayi, nuko baramubaza bati,
"Kuki ubatiza niba utari Kristo cyangwa Eliya cyangwa se wa muhanuzi?"
Yohani arabasubiza ati,
"Jyewe mbatirisha amazi, nyamara muri mwe hari uwo mutazi yaje nyuma yanjye ariko ntibinkwire no gupfundura agashumi k'urukweto rwe."
Ibyo byabereye i Betaniya hakurya y'uruzi rwa Yorodani aho Yohani yabatirizaga. Bukeye Yohani abona Yesu aje amusanga maze aravuga ati,
"Dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu bo ku isi." Uyu ni wo navugaga nti, "Nyuma yanjye haje umuntu unduta kuko yahozeho mbere yanjye. Nanjye mbere sinari nzi uwo ari we, ariko icyatumye nza mbatirisha amazi kwari ukugira ngo agaragarizwe Abisirayeli."
Maze Yohani arahamya ati,
"Nabonye mwuka w'Imana manuka ava mu ijuru asa n'inuma maze aguma kuri we. Jye sinari nzi uwo ari we, ariko Imana yantumye kubatirisha amazi yari yambwiye iti, uzabona mwuka amumanukiyeho maze akamugumaho ni we ubatirisha mwuka muziranenge." Narabyiboneye none ndahamya ko uwo ari we mwana w'Imana.
Bukeye Yohana akaba ahagararanye na babiri mu bigishwa be, abonye Yesu ahita aravuga ati,
"Dore umwana w'intama w'Imana."
Ngo bumva avuze atyo, abo bigishwa bombi bahita bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati,
"Murashaka iki?"
Baramusubiza bati,
"Rabbi,"
bisobanurwa ngo mwigisha.
"Ucumbitse he?"
Arabasubiza ati,
"Nimuze muharebe."
Nuko baragenda babona aho yari acumbitse, maze uwo munsi bagumana na we. Hari mu masaa 10. Andereye Vindimwe na Simoni Petero yari umwe mu babiri bumvise ibyo Yohana avuze maze bagakurikira Yesu. Uwabanza gushaka umuvandimwe we Simoni amubonye aramubwira ati,
twabonye Mesi,
bisobanurwa ngo Kristo, maze amugeza kuri Yezu. Yezu amwitegereje aravuga ati,
uri Simoni mwene Yohani, ariko uzitwa Kefa.
Kefa risobanurwa ngo Petero. Bukeye Yezu yiyemeza kujya muri Galileya, maze ahura na Filipo aramubwira ati,
nkurikira.
Filipo yari uw'i Betsayida, iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanaeli aramubwira ati,
twabonye wa muntu uvugwa mu mategeko yanditswe na Musa no mu byanditswe n'abahanuzi. Uwo ni Yezu mwene Yozefu w'i Nazareti.
Nuko Natanaeli aramubaza ati,
mbese hari ikintu cyiza cyakomoka i Nazareti?
Filipo aramusubiza ati,
ngwino urebe.
Yezu abonye Natanaeli aje amusanga aravuga ati,
dore umwisirayeli nyakuri utagira uburiganya.
Natanaeli aramubaza ati,
wamenye ute?
Yezu aramusubiza ati,
Filipo ataraguhamagara, jya wari munsi y'igiti cy'umutini nari nakubonye.
Natanaeli aramubwira ati,
mwigisha, koko ni wowe mwana w'Imana, ni wowe mwami w'Abisirayeli?
Yezu ati,
mbese unyemejwe nuko nkubwiye nti nakubonye munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo.
Niko kungamo ati,
ndakubwira nkomeje ko uzabona ijuru rikingutse, wowe n'abamarayika b'Imana bazamukira kandi bamanukira ku mwana w'umuntu.
Yohani umutwe wa kabiri. Ku munsi wa gatatu haba ubukwe i Kana ho muri Galileya, na nyina wa Yezu yaraburimwo. Yezu n'abigishwa be nabo bari babutumiwemwo. Nuko nyina wa Yezu abonye ko divayi ishize aramubwira ati,
nta divayi bagifite.
Yezu aramusubiza ati,
mubyeyi, ibyo sibinzanye mute? Igihe cyanjye ntikiragera.
Nyina abwira abahereza ati,
icyo ababwira cyose mugikore.
Aho hari intangwe esheshatu zibajwe mu mabuye zashyiriweho umuhango wa Kiyahudi wo kwisukura. Buri ntango ikuzuzwa n'ibibindi bivoma nka bine cyangwa bitanu. Yezu arababwira ati,
nimwuzuze izo ntango amazi.
Barazuzuza bageza ku rugara. Hanyuma arababwira ati,
noneho nimudahe mushyire umusangwa mukuru.
Baramushyira. Umusangwa mukuru asogongera ayo mazi yamaze guhinduka divayi, ntiyamenya aho iturutse. Icyakora abahereza bari badashye amazi bo bari bahazi. Nuko hamagara umukwe aramubwira ati,
ubusanzwe umuntu abanza gutanga divayi nziza, hanyuma abantu bamara guhaga akazana itari nziza nk'iya mbere, naho wowe wagumanye inziza kugeza magingo aya.
Icyo gitangaza kimuranga Yezu yagikoze i Kana ho muri Galileya kiba icya mbere yakoze kigaragaza ikuzo rye. Nicyo cyatumye abigishwa be bamwemera. Hanyuma aramanuka agera i Kafarinawumu, we na nyina n'abavandimwe be n'abigishwa be bahamara igihe gito. Umunsi wa Pasika y'Abayahudi wegereje, Yezu ajya i Yerusalemu. Ageze mu rugo rw'ingoro y'Imana, ahasanga bacuruzaga inka n'intama n'inuma n'abari bicaye bavunja amafaranga. Abohekanye imigozi ayigira nk'ikiboko, bose bamenesha mu rugo rw'ingoro, yirukanamwo n'intama n'inka zabo, asandaza amafaranga y'abavunjaga, ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati,
nimuzivane hano, inzu ya data ntimukayigire isoko.
Abigishwa be bibuka ko ibyanditswe bivuga ngo,
ishyaka ngirira inzu yawe rirambaga.
Noneho Abayahudi baramubaza bati,
uratanga kimenyetso ki kitwemeza ko wemerewe gukora bene ibyo?
Yezu arabasubiza ati,
nimusenye iyi ngoro nzongera nyubake mu minsi itatu.
Abayahudi bati,
dorere, iyi ngoro yubatswe mu myaka 46, nawe ngo wakongera kuyubaka mu minsi itatu?
Icyakora ingoro yavugaga n'umubiri we. Ahamariye kuzuka mu bapfuye, abigishwa be bibutse ko ibyo yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe kandi bemera ijambo Yezu yari yavuze. Igihe Yezu yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi bamwemejwe n'ibitangaza babonye akora. Nyamara Yezu ntiyabagirira icyizere, kuko we yari azi abantu bose. Byongeye kandi ntiyari akeneye gusiganuza ibyerekeye abantu, kuko yari asanzwe azi imigambi ya buri muntu. Yohani umutwe wa gatatu. Mu ishyaka ry'Abafarizayi harimo umuntu witwaga Nikodemu, yari umwe mu bayobozi b'Abayahudi. Nijoro asanga Yesu aramubwira ati,
"Mwigisha, ukuri umwigisha watumwe n'Imana, tubyemejwe n'ibitangaza ukora. Nta wabasha kubikora Imana itari kumwe nawe."
Yesu aramusubiza ati,
"Ndakubwira nkomeje ko umuntu utavutse ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana."
Nikodemu aramubaza ati,
"Umuntu yabasha ate kuvuka kandi akuze? Mbese yabasha gusubira mu nda ya nyina akongera kuvuka?"
Yesu aramusubiza ati,
"Ndakubwira nkomeje ko umuntu utazawe n'amazi na mwuka w'Imana atabasha kwinjira mu bwami bwayo. Kibyarwa n'umubiri kiba ari umubiri, naho kibyarwa na mwuka kiba ari umwuka. Ntutangazwe n'uko nakubwiye ntimugomba kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuhira aho ushaka, ukumva uhuha, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ni nako bimera ku muntu wese wabyawe na mwuka."
Nikodemu aramubaza ati,
"Ibyo bishoboka bite?"
Yesu aramusubiza ati,
"Ukaba uri umwigisha mu Bisirayeli ntumenye ibyo? Ndakubwira nkomeje ko tuvuga ibyo tuzi kandi tugahamya ibyo twiboneye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Nababwiye ibiba ku isi ntimwabyemera. None se nimbabwira ibiba mu ijuru muzabyemera mute? Ntawigeze azamuka ngo ajye mu ijuru, keretse uwamanutse ava mu ijuru, ari we Mwana w'umuntu. Kandi nk'uko Mose yashyize inzoka hejuru ari mu butayu akayimanika ku giti, niko n'Umwana w'umuntu agomba gushyirwa hejuru, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze cyane abantu bo ku isi yose, ku buryo yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese adapfa burundu, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ntiyatumye umwana wayo ku isi ngo acire iteka abo ku isi, ahubwo kwari ukugira ngo abakize. Uwizera umwana w'Imana ntijya acirwaho iteka, naho utamwizera abamaze kuricirwa, kuko atizeye umwana w'ikinege w'Imana. Dore igituma abantu bacirwa iteka, ni uko urumuri rwaje ku isi, maze abantu bikundira umwijima kuruta umucyo, kuko ibyo bakora ari bibi. Umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza ahabona kugira ngo ibyo akora bitagawa. Nyamara ukora iby'ukuri ajya ahabona, kugira ngo ibyo yakoze bigaragare ko byakozwe uko Imana ishaka."
Hanyuma y'ibyo, Yesu ajyana n'abigishwa be mu ntara ya Yudeya, bamara nayo iminsi abatiza abantu. Yohani nawe yabatirizaga ahitwa Enoni hafi y'i Salimu, kuko hari amazi menshi abantu bakaza kuhabatirizwa. Ubwo Yohani yari atarafatwa ngo afungwe. Maze abigishwa ba Yohani bajya impaka n'undi Muyahudi ku byerekeye imihango yo kwisukura. Basanga Yohani baramubwira bati,
"Mwigisha, wa wundi wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga uwo ari we, dore nawe arabatiza kandi abantu bose baramusanga."
Yohani arabasubiza ati,
"Ntacyo umuntu abasha kwiha kirenze icyo Imana yamugeneye. Mwebwe ubwanyu mwambera abagabo b'ibyo navuze. Njyewe sindi Kristo, ahubwo ndi uwatumwe kumubanziriza. Umukwe ni we nyiri umugeni, nawe uherekeza umukwe amuhagarara iruhande akamutega amatwi, maze akanyurwa no kumva ijwi rye. Nguko uko ibyishimo byanjye bisendereye, we agomba gukuzwa naho jye ngaca bugufi."
Uturuka mu ijuru asumba byose, naho uturuka ku isi n'uw'isi, kandi avuga iby'isi. Uturuka mu ijuru we asumba byose. Ibyo yiboneye kandi yiyumviye ni byo ahamya, ariko nta wemera ibyo ahamya. Icyakora uwemera ibyo ahamya aba yemeje ko iby'Imana ivuga ari ukuri. Uwatumwe n'Imana avuga ubutumwa bwayo, kuko Imana itanga mwuka wayo itazigama. Umwana w'Imana akundwa na Se, kandi Se yamweguriye byose. Uwemera Umwana w'Imana aba abonye ubugingo buhoraho, naho utamwumvira ntazabona ubwo bugingo, ahubwo Imana izagumya imurakarire. Yohani umutwe wa kane. Abafarizayi bumva ko Yesu yunguka abigishwa kandi ko abatiza abantu benshi kuruta Yohani. Nyamara si Yesu wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nuko rero Yesu ava muri Yudeya asubira muri Galileya. Kugira ngo agereyo yagombaga kwambukiranya intara ya Samariya. Nuko agera mu nkengero z'umujyi wa Sikara muri iyo ntara, hafi isambu Yakobo yari yarahaye umuhungu we Yozefu. Aho hari iriba rya Yakobo. Maze Yesu yicara ku iriba kuko yari yananiwe kubera urugendo. Ubwo hari nko mu masaa sita. Umunyasamariya kazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati,
"Mpa amazi yo kunywa."
Icyo gihe abigishwa be bari bagiye mu mujyi guhaha. Aramusubiza ati,
"Kuri Umuyahudi nkaba ndi Umunyasamariya kazi, ushobora ute kunsaba icyo kunywa?"
Yavuze atyo kubera ko Abayahudi badasangira n'Abanyasamariya. Yesu aramusubiza ati,
"Yabaruze ubuntu Imana igira, n'ugusabye amazi uwo ari we, wajyaga kumusaba akaguha amazi y'ubugingo."
Umugore aramubaza ati,
"None se mutware, ko nta kivomesho ufite, iriba rikaba ari rirerire, ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese waba uruta sogokuruza Yakobo waduhaye iriba, akanywa amazi yaryo we n'abana be n'amatungo ye?"
Yesu aramusubiza ati,
"Unywa kuri aya mazi wese arongera akagira inyota. Naho uzanywa ku mazi nzamuha, azongera kugira inyota ukundi. Ahubwo ayo mazi nzamuha azaba isoko idudubiza muri we, umuhesha ubugingo buhoraho."
Umugore aramubwira ati,
"Nyakubahwa, akura ayo mazi ntazongera kugira inyota ngo ngaruke hano kuvoma."
Yesu aramubwira ati,
"Genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano."
Umugore aramusubiza ati,
"Nta mugabo mfite."
Yesu ati,
"Ushubije neza ko nta mugabo ufite, kuko washatse abagabo batanu, kandi n'uwo mubana ubu akaba atari uwawe. Ibyo bivuze ukuri?"
Umugore aramubwira ati,
"Nyakubahwa, mbonye ko uri umuhanuzi. Basogokuruza bacu basengeraga Imana kuri uriya musozi, naho mwebwe Abayahudi mukemeza ko ari Yerusalemu abantu bagomba kuyisengera."
Yesu aramubwira ati,
"Mugore nyemera, igihe kizagera abantu baba batagisengera Imana Data, haba kuri uriya musozi, haba ni Yerusalemu. Mwe musenga uwo mutazi, naho twe dusenga uwo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayahudi. Igihe kigiye kuza, ndetse ubu kirageze, maze abasenga by'ukuri bazasenge Data mu kuri, bayobowe na Mwuka, kuko abasenga batyo ari bo Data ashaka. Imana ni Mwuka, abayisenga bagomba kuyisenga mu kuri, bayobowe na Mwuka."
Umugore aramubwira ati,
"Nzi ko Mesiya, uwo bita Kristo, agiye kuza. Naza azatubwira byose."
Yesu aramubwira ati,
"Nige tuvugana."
Uwo mwanya abigishwa be baraza, batangazwa no gusanga aganira n'umugore. Nyamara ntihagira n'umwe umubaza ati, "Uramushakaho iki? Kuki muvugana?" Umugore niko gusiga aho ikibindi, ajya mu mujyi, maze abwira abantu ati,
"Nimuze murebe umuntu wambwiye ibyo nakoze byose. Aho ntiyaba ari we Kristo?"
Basohoka mu mujyi bagana ahari. Hagati aho abigishwa bari babwiye Yesu bati,
"Mwigisha, agira ufungure."
Arabasubiza ati,
"Mfite ibyo kurya mutazi."
Nuko abigishwa barabazanya bati,
"Ese haba hari uwamuzaniye icyo afungura?"
Yesu arababwira ati,
"Ifunguro ryanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ko hasigaye amezi ane, igihe cy'isarura kikaba kigeze? None rero reka mbabwire, nimwubure amaso murebe imirima. Dore imyaka imaze kwera, itegereje gusarurwa. Umusaruzi arahembwa, imbuto azirundarundira ubugingo buhoraho, bityo umubibyi n'umusaruzi barishimira hamwe. Baca umugani w'ukuri ngo, habiba umwe agasarura undi. Nabohereje gusarura ibyo mutaruhiye, abandi bararushye, naho mwe mubonera inyungu mu miruho yabo."
Benshi mu Banyasamariya bo muri uwo mujyi bemera Yesu bashingiye ku ijambo rya wa mugore wahamyaga ati, "Yambwiye ibyo nakoze byose." Abanyasamariya niko kumusanga baramwinginga ngo agumane nabo, maze ahamara iminsi ibiri. Nuko barushaho kumwemera ari benshi kubera ibyo yababwiye. Maze babwira uwo mugore bati,
"Noneho ntitukimwemejwe n'ibyo watubwiye gusa, ahubwo natwe twamwiyumviye tumenya koko ko ari we Mukiza w'abantu bo ku isi yose.
Iyo minsi birishize, Yezu arahava ajya muri Galileya. Yari yarivugiye ko umuhanuzi atubahwa mu gihugu cy'iwabo. Nyamara ageze muri Galileya, abaho bamwakira neza, kuko nabo bari baragiye i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika bakibonera ibyo yakozeyo byose. Nuko Yezu asubira ikana aho muri Galileya, aho yari yarahinduriye amazi divayi. I Kafarinawumu hari umutware w'ibwami wari ufite umwana w'umuhungu urwaye. Uwo mutware yumvise ko Yezu yavuye muri Yudeya akagera muri Galileya, aramusanga amusaba kumanuka ngo ajye i Kafarinawumu amukirize umwana wari ugiye gupfa. Yezu aramubwira ati,
"Ntimuteze kunyemera mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza."
Uwo mutware w'ibwami aramubwira ati,
"Databuja, manuka uzi wanjye, umwana wanjye atarapfa."
Yezu aramubwira ati,
"Genda, umwana wawe arakize."
Uwo mugabo yizera ijambo Yezu amubwiye, aragenda. Akiri mu nzira ataha, ahura n'abagaragu be bamusanganiza inkuru y'uko umwana we yakize. Ababaza igihe yoroherewe, maze baramusubiza bati,
"Ejo saa saba nibwo umuriro yari afite wazimye."
Se w'uwo mwana asanga ko ari cyo gihe Yezu yari yamubwiriyeho ati, "Umwana wawe arakize." Nuko yemera Yezu we nawo mu rugo rwe bose. Icyo kibi cya kabiri mu bitangaza Yezu yakoze bimuranga, yagikoze avuye muri Yudeya ageze muri Galileya. Yohani umutwe wa gatanu. Nyuma y'ibyo haba umunsi mukuru w'Abayahudi, nuko Yezu ajya i Yerusalemu. I Yerusalemu, hafi y'irembo ry'intama, hari ikizenga mu Giheburayi cyitwa Betesida, kizengurutswe n'amabaraza atanu. Muri ayo mabaraza habaga haryamye abarwayi benshi cyane, barimo impumyi n'abacumbagira n'ibirema. Babaga bategereje ko amazi yibirindura, kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga mu kizenga maze agatuma amazi yibirindura. Amazi akimara kwibirindura, umurwayi wakijyagamo bwa mbere yakiraga indwara iyo ari yo yose. Aho hari umuntu wari ufite ubumuga amaranye imyaka 38. Yezu amubonye arambaraye aho, amenye n'igihe amaze ameze atyo, aramubaza ati,
"Mbese urifuza gukira?"
Umurwayi aramusubiza ati,
"Nyakubahwa, simfite umuntu wo kunshyira mu kizenga igihe amazi yibirinduye, kuko iyo ngerageje kujyamo undi aba yamaze kuntangamo."
Yezu aramubwira ati,
"Zuko ufata agarago kawe maze ugende."
Muri ako kanya uwo murwayi arakira, afata akarago ke maze aragenda. Ibyo byabaye ku munsi w'isabato. Nuko Abayahudi babwira uwari umaze gukira bati,
"Ni ku isabato ntukwiye gutwara akarago kawe."
Arabasubiza ati,
"Uwankijije niwe wambwiye ati fata akarago kawe ugende."
Baramubaza bati,
"Uwo muntu ninde wakubwiye ngo fata akarago kawe ugende?"
Ariko uwo mugabo ntiyari azi uwamukirije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye anyuze mu kivunge cy'abantu bari aho. Hanyuma Yezu aza kumubona mu rugo rw'ingoro y'Imana, aramubwira ati,
"Dore wakize, ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishyano riruta irya mbere."
Uwo muntu aragenda amenyesha Abayahudi yuko burya ari Yezu wamukijije. Nicyo cyatumye Abayahudi batangira gukurikirana Yezu, kuko yakoraga bene ibyo ku isabato. Ariko Yezu arababwira ati,
"Na n'ubu Data ntahwema gukora, kandi nanjye ndakora."
Ku bw'ibyo Abayahudi barushaho gushaka uburyo bamwica, kuko uretse ko yicaga isabato yanavugaga ko Imana ari se, bityo akaba yireshyeshyeje nayo. Yezu niko kugira ati,
"Ndababwira nkomeje ko umwana w'Imana ntacyo akora na kimwe akihangiye kitari icyo abona se akora. Icyose akora ni nacyo umwana we akora. Data akunda umwana we akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'ibirenze ibyo ngibyo mubonye akora bibatangaza. Nk'uko Data azura abapfuye agatuma bongera kubaho, niko n'umwana wabeshaho abashaka. Data ntawaciye urubanza, ahubwo yeguriye umwana we ububasha bwo guca imanza zose, kugira ngo bose bamwubahe nk'uko bubaha se. utubaha umwana w'Imana abatubashye na se wamutumye. Ndabwira nkomeje ko untega amatwi akizera uwantumye aba afite ubugingo uhoraho, ntazacirwaho iteka ahubwo avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ndababwira nkomeje ko hagiye kuza igihe nako kirageze ubwo abapfuye bazumva ijwi ry'umwana w'Imana kandi abazaryumva bazabaho. Nkuko Data ari we soko y'ubugingo, ni nako yahaye umwana we kuba isoko y'ubugingo, amuha n'ubushobozi bwo guca imanza kuko ari umwana w'umuntu. Ibyo ntibatangaze, erega igihe kigiye kuza ubwo abari mu mva bose bazumva ijwi rye bakavamo, abazaba barakoze ibyiza bazazuka bahabwa ubugingo, naho abazaba barakoze ibibi bazazuka bacirweho iteka. Ntacyo nshobora gukora nkihangiye, nca imanza nkurikije ibyo Data ambwiye. Sinca urwa kibera kuko ntagambirira ibyo nishakiye, ahubwo ngambirira ibyo uwantumye ashaka. Ndamutse nitanzeho umugabo, ibyo mpamya ntibyakwemerwa. Nyamara hariho unduhamya ibyanjye, kandi nzi yuko ibyahamya kuri je ari ukuri. Mwatumye kuri Yohani nawe ahamya ibyerekeye ukuri. Ibyo simbivugiye gushaka kwemezwa n'abantu, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukizwe. Yohani yari nk'itara ryaka rikabonesha, kandi mwemeye kumara akanya mwishimira umucyo umuturukaho. Mfite ibyemezo biruta ibyo Yohani yahamije, ni ibikorwa Data yampaye kurangiza. Ibyo ndabikora kandi nibyo bihamya ko ari we wantumye. Data wantumye nawe ubwe yahamije ibyanjye. Ntimwigeze mwumva ijwi rye habe ngo mumuce n'iryera, ndetse n'amagambo ye ntababamo ubwo mutemera uwo yatumye. Musesengura ibyanditswe kuko mutekereza kubibonamo ubugingo buhoraho, kandi ari byo nyine bihamye ibyanjye. Ariko mwanga kunsanga ngo muhabwe ubugingo. Simparanira gushimwa n'abantu, ariko mwebwe ndabazi ntimukunda Imana mubikuye ku mutima. Jye naje ntumwe na Data, maze ntimwanyakira. Nyamara ntihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. Mbese mwashobora mute kunyemera ko buri wese anyurwa no gushimwa na mugenzi we, ntimuharaniye gushimwa n'Imana yonyine? Ntimutekereze ko ari jyewe uzabarega kuri Data, uzabarega ni Musa uwo musanzwe mwiringiye. Yamwemeraga Musa koko, nanjye mwanyemeye ko yanditse ibinyerekeyeho. Ariko ubwo mutemera ibyo yanditse, muzemera mute ibyo mbabwira?
Yohani umutwe wa gatandatu. Ibyo birangiye, Yesu avayo afata hakurya y'ikiyaga cya Galileya ari nacyo cyitwa Tiberiya. Imbaga nyamwinshi y'abantu iramukurikira kuko bari babonye ibitangaza yakoraga akiza abarwayi. Maze Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Icyo gihe umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi wari wegereje. Yesu abonye imbaga nyamwinshi y'abantu baje bamusanga, abaza Filipo ati,
turaguraho ibyo kurya kugira ngo tugaburire aba bantu.
Icyatumye abaza Filipo atyo kwari ukugira ngo amwumve, kuko we yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati,
nubwo twagura imigati y'igihembo cy'imibyizi 200, ntabwo yaba ihagije ngo byibura buri wese aboneho agace gato.
Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, umuvandimwe wa Simoni Petero, aramubwira ati,
hano hari umuhungu ufite utugati dutanu n'udufite ibi, ariko se abantu bangana batya byabamarira iki?
Yesu aravuga ati,
nimwicaze abantu.
Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara abagabo bonyine ari nk'ibihumbi 500. Yesu afata iyo migati ashimira Imana arayitanga, maze bayikwiza abari bicaye, n'amafi nayo abigenza atyo. Nuko bararya barahaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa be ati,
nimuteranye utumanyu dusagutse kugira ngo hatagira ibipfusa.
Bateranye utumanyu twasagutse kuri ya migati 5 bamaze kurya, buzuza inkangara 12. Abantu babonye icyo gitangaza Yesu yakoze kiranga ibye, baravuga bati,
nukuri uyu niwe wa muhanuzi ugomba kuza ku isi.
Yesu amenye ko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike ku mbaraga niko kubacika, yongera kwigira ku musozi ari wenyine. Bugorobye abigishwa be baramanuka bagera ku kiyaga, bajya mu bwato Yesu atarabageraho, bagana i Kafarinawumu hakurya y'ikiyaga. Bumaze kwira, umuyaga w'ishuheri uhushye amazi arihinduriza. Bamaze kugashya nk'ibirometero bitanu cyangwa bitandatu, babona Yesu agenda ku mazi agana ku bwato, maze bagira ubwoba. Arababwira ati,
"Mwigira ubwoba nige."
Bamushyira mu bwato, maze muri ako kanya ubwato babugeze imusozi aho bajyaga. Bukeye ya mbaga y'abantu bari basigaye hakurya y'ikiyaga, basanga Yesu adahari kandi atari yajyanye n'abigishwa be mu bwato bwabo. Bo bari bagiye bonyine kandi nta bundi bwato bwari buhari. Ubwo haza andi mato avuye hakurya Tiberiya, agera hafi y'ahantu baririye ya migati, nyagasani amaze gushima Imana. Ba bantu bose babonye ko Yesu atagihari ndetse n'abigishwa be, niko gufata amato bajya Kafarinawumu kumushaka. Bageze hakurya baramubona, baramubaza bati,
"Mwigisha, wageze hano ryari?"
Yesu arabasubiza ati,
"Ndababwira nkomeje ko igitumye munshaka atari uko mwasobanukiwe ibitangaza mwabonye nkora, ahubwo ari uko mwariye imigati mugahaga. Ntimugakorere ibyo kurya byangirika, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, by'Umwana w'umuntu azabaha. Ni we Imana se yahaye icyemezo cy'ubushobozi bwayo bumuranga."
Noneho baramubaza bati,
"Twagenza dute kugira ngo dukore imirimo Imana idushakaho?"
Yesu arabasubiza ati,
"Umurimo Imana ibashakaho ni uko mwemera uwo yatumye."
Nuko baramubaza bati,
"Ariko se wowe, watanga kimenyetso ki cyatuma tukwemera? Uratwereka gikorwa ki?"
"Mu butayu basogokuruza bariye Imana, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru."
Maze Yesu arababwira ati,
"Ndababwira nkomeje ko burya icyo Musa yabahaye atari uwo mugati wo mu ijuru, ahubwo ari Data waha umugati nyakuri wo mu ijuru. Umugati w'Imana ni umanutse mu ijuru ugahaba ari ku isi ubugingo."
Noneho baramubwira bati,
"Nyakubahwa, ujye uduha buri gihe kuri uwo mugati utubwiye."
Yesu arababwira ati,
"Ijye mugati w'ubugingo, nsanga ntabwo asonza kandi unyemera ntazagira inyota ukundi. Nyamara nk'uko nabibabwiye, mwarambonye ariko ntimunyemere. Abo Data mpa bose bazansanga, kandi unsanze sinzigera mwirukana. Sinamanuwe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka. Kandi rero icyo ntumye ashaka ni ukugira ngo ntagira n'umwe mbura mu bo yampaye, ahubwo ngo nzabazure bose ku munsi w'imperuka. Icyo Data ashaka ni uko buri wese ubonye umwana we akamwemera ahabwa ubugingo buhoraho, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka."
Abayahudi baritotomba kuko yari avuze ati,
"Nijye mugati amanutse mu ijuru."
Baravuga bati,
"Mbese uyu si Yesu mwene Yosefu? Se na nyina ntitubazi?
None se ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru?"
Yesu arababwira ati,
"Nimureke kwitotomba. Nta n'umwe ushobora kunsanga atazanywe na Data wantumye ngo nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Byanditswe n'abahanuzi ngo bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumva ibyo Data avuga akigishwa nabyo azahonde. Si ukuvuga ko hari uwabonye Data uretse waturutse ku Mana ni we wabonye Data. Ndababwira nkomeje kunyizera afite ubugingo buhoraho. Nijye mugati w'ubugingo. Basokuruza baririye Mana mu butayu bararenga barapfa, ariko hari umugati amanutse mu ijuru kugira ngo uryaho wese ye kuzapfa. Nijye mugati w'ubugingo wamanutse mu ijuru, nihagira uburyaho azabaho iteka ryose. Kandi uwo mugati ni umubiri wanjye nzatanga kugira ngo abantu bo ku isi babone ubugingo."
Nuko Abayahudi bajya impaka barakaye bati,
"Uyu muntu abasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye?"
Maze Yesu arababwira ati,
"Ndababwira nkomeje ko mutariye umubiri w'Umwana w'umuntu umunywe n'amaraso ye nta bugingo mwamufite. Urya umubiri wanjye wese akanywa n'amaraso yanjye aba afite ubugingo uhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Umubiri wanjye n'ibyo kurya nyabyo, n'amaraso yanjye n'ibyo kunywa nyabyo. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko Data yantumye afite ubugingo, niko nanjye mbufite kubera we. Ni nako kandi undya wese azabugira kubera jye. Uyu rero ni wo mugati wamanutse mu ijuru. Si nk'uwo basokuruza bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati we azabaho iteka."
Ibyo Yesu yabivuze igihe yigishirizaga mu rusengero rw'i Kafarinawumu. Benshi mu bigishwa iyo babyumvise baravuga bati,
ayo magambo arakomeye, ninde washobora kuyemera?
Yesu amenye ko abigishwa be bitotomba arababaza ati,
mbese ayo magambo arabahungabanije? Noneho se byamera bite mubonye umwana w'umuntu azamutse ajya aho yahoze mbere? Umwuka niwe utanga ubugingo, umuntu ubuntu ntacyo amara. Amagambo nababwiye niyo abazanira mwuka w'ubugingo, nyamara muri mwe hariho abatanyemera.
Kuva mbere hose Yesu yari azi abatamwemera, kimwe n'uwari ugiye kuzamugambanira. Nuko aravuga ati,
ngiki cyatumye mbabwira ko ntawe ushobora kunsanga atabihawe na Data?
Kubw'ibyo benshi mu bigishwa bavanamo akabo karenge, ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yesu abaza ba bigishwa be 12 ati,
ese namwe murashaka kwigendera?
Simoni Petero aramusubiza ati,
nyagasani, twasanga nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, kandi twemeye ko ari wowe muziranenge wavuye ku Mana, turabizi rwose.
Yesu arabasubiza ati,
mbese si jya watoranyije uko muri 12? Nyamara umwe muri mwe ni intumwa ya Satani.
Ubwo yavugaga Yuda Isikariyoti mwene Simoni wari ugiye kuzamugambanira, nubwo yari umwe muri ba bandi 12. Yohani umutwe wa 7. Nyuma y'ibyo Yesu akomeza kugenda muri Galileya, ntiyifuzaga kugenda muri Yudeya kuko Abayahudi bashakaga kumwica. Iminsi mikuru y'ingando y'Abayahudi yari yegereje. Nuko abavandimwe ba Yesu baramubwira bati,
haguruka ujye muri Yudeya kugira ngo abigishwa bawe baho nabo barebe ibyo ukora. Ere gushaka kumenyekana ntakora rwihishwa. Ubwo ukora bene ibyo ngahiyereka abantu bose.
N'ubundi n'abavandimwe be ntibamwemeraga. Nuko Yesu arabasubiza ati,
igihe cyanjye ntikiragera, naho kuri mu gihe cyose gihora kibatunganiye. Abisi ntibashobora kubanga, ariko je baranyanga kuko nemeza ko ibyo bakora ari bibi. Mwebweho nimwigire mu minsi mikuru, ariko je sinjyayo kuko igihe cyanjye kitaragera.
Amaze kubabwira atyo yigumira muri Galileya. Nyamara abavandimwe be bamaze kujya mu minsi mikuru, Yesu nawe ajyayo, ariko bitari ku mugaragaro, ahubwo agenda rwihishwa. Abayahudi bamushakashakiraga mu minsi mikuru babaza bati,
mbese wa muntu ari he?
Rubanda bongoreranaga ibimwerekeye, bamwe bakavuga bati,
ni umuntu mwiza.
Abandi bati,
oya, ahubwo arayobya rubanda.
Nyamara nta wamuvugaga ku mugaragaro kuko batinyaga bakuru b'Abayahudi. Iminsi mikuru igeze hagati, Yesu araza yinjira mu rugo rw'ingoro y'Imana atangira kwigisha. Abayahudi baratangara maze baravuga bati,
ishoka bite kuriya muntu yamenye ubwenge bungana utya kandi atarigeze yiga?
Nuko Yesu arabasubiza ati,
ibyo nigisha si ibyanjye bwite, ahubwo nibyo wantumye. Umuntu wese ukunda gukora ibyo Imana ishaka azamenya ko ibyo nigisha bituruka ku Mana, cyangwa se ko ari ibyo nihangiye. Uwivugira ibyo bwite aba yishakira icyubahiro, ariko ushaka guhesha icyubahiro uwamutumye aba ari umunyakuri utagira uburiganya. Mbese Musa yabahaye amategeko? Nyamara nta n'umwe muri mwe yakurikiza. Ni kuki mushaka kunyica?
Rubanda niko kumusubiza bati,
wahanzweho, ninde ushaka kukwica?
Yesu arabasubiza ati,
hari ikintu kimwe nakoze maze mwese muratangara, kuko hari ku isabato Musa yabahaye umuhango wo gukebwa. Cyakora se byakomotseho? Ahubwo ni kuri basogokuruza. No ku isabato mubikorera abahungu banyu. Niba umuhungu akebwa ku isabato ntibe byishe itegeko rya Musa? Ni kukije mu ndakarira ngo nakijije umuntu indwara ku isabato? Ntimugace imanza mushingiye ku bigaragara gusa, ahubwo mujye muca imanza zitabera.
Bamwe mu baturage b'i Yeruzalemu barabaza bati,
uriya si wa wundi bashaka kwica?
Nyamara dore aravugira mu ruhame bakinumira. Ubanza koko abayobozi bacu bamenye ko ari we Kristo.
Ariko se ko Kristo naza, nta muntu n'umwe uzamenya iyo aturutse, nyamara uriya we tukaba tuhazi.
Icyo gihe Yesu yigishirizaga mu rugo rw'ingoro y'Imana, nuko avuga aranguruye ijwi ati,
mbese koko muranzi, muzi n'aho nturuka? Sinaje ku bwanjye, ahubwo naje ntumwe n'iy'ukuri mwe mutazi. Nyamara jyewe ndayizi kuko naturutse kuri yo, kandi akaba ariyo yantumye.
Nuko bashaka uko bamufata, ariko ntihagira n'umwe umukoza n'urutoki, kuko igihe cye cyari kitaragera. Benshi bo muri iyo mbaga baramwemera, maze baravuga bati,
mbese Kristo naza azakora ibitangaza biruta iby'uyu yakoze?
Abafarizayi bumva ibyo rubanda bahwihwisa ku byerekeye Yesu, nuko abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi batuma abarinzi b'ingoro y'Imana kumufata. Yesu aherako aravuga ati,
ndacyari kumwe namwe igihe gito, hanyuma ngasanga uwantu. Muzanshaka mwe kumbona, kuko aho nzaba ndi mutazabasha kugerayo.
Nuko Abayahudi barabazanya bati,
mbese agiye kujya he tutazamubona? Ese ni mu mahanga, aho abantu bacu batataniye ngo yigishe abanyamahanga?
Aravuze ngo tuzamushaka twe kumubona, kuko aho azaba ari tutazashobora kugerayo. Ibyo bivuga iki?
Ku munsi uheruka iminsi mikuru y'ingando, ari nabo bizihizaga cyane, Yesu ahagaze mu rugo rw'ingoro y'Imana avuga aranguruye ati,
umuntu wese ufite inyota nansange mazanywe. Kuko ibyanditswe bivuga, umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izamuturukamo.
Ibyo Yesu yabivuze yerekeza kuri Mwuka w'Imana abamwizeye bari bagiye kuzahabwa. Icyo gihe Mwuka yari ataroherezwa, kuko Yesu yari atarahabwa ikuzo. Nuko bamwe muri icyo kivunge cy'abantu bumvise ayo magambo baravuga bati,
koko uyu ni wa muhanuzi.
Abandi baravuga bati,
ni Kristo.
Ariko abandi barabaza bati,
bishoboka bite ko Kristo yaturuka muri Galileya? Bisi byanditswe ntibivuga ko Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi no mu mujyi wa Betelehemu aho Dawidi yavukiye?
Nuko abantu bicamwe ibice kubera Yesu, bamwe bashaka kumufata, nyamara ntihagira umukoza n'urutoki. Babarinzi b'ingoro y'Imana bagarutse, abakuru bo mu batambyi n'abafarizayi barababaza bati,
kuki mutamuzanye?
Abarinzi barabasubiza bati,
nta wigeze avuga nk'uwo muntu.
Nuko abafarizayi barababaza bati,
mbese namwe abahenze ubwenge, mwabonye se mu batware cyangwa mu bafarizayi hari n'umwe wigeze amwemera? Rubanda bataza amategeko ni bo bonyine bamwemeye, ni ibivume.
Nyamara umwe mu bafarizayi witwa Nikodemu, wa wundi wari warigeze gusanga Yesu, arababaza ati,
mbese dukurikije amategeko yacu twashobora gucira umuntu urubanza tutabanje kumva icyo avuga ngo tumenye n'icyo yakoze?
Baramusubiza bati,
nawe si uri uwo muri Galileya? Reba mu byanditswe urasanga ko nta muhanuzi ushobora guturuka muri Galileya.
Nuko barikubura, buri muntu asubiriwe. Yohani umutwe wa munani. Yesu ajya ku musozi w'iminzenze, umuseke ukebye, agaruka mu rugo rw'ingoro y'Imana, abantu bose baramusanga, nuko aricara atangira kubigisha. Abigishamategeko n'abafarizayi bamuzanira umugore wafashwe asambana, bamuhagarika hagati yabo. Baramubwira bati,
mwigisha, uyu mugore yafashwe asambana. Mu mategeko Musa yadutegetse kwicisha amabuye abasambanye, mbese wowe urabivugaho iki?
Ibyo babivugiraga kumutegera mu byo avuga ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yesu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki hasi. Abonye ko bakomeje kumuhata ibibazo, Yesu arunamuka arababwira ati,
udafite icyaha muri mwe wari ubanza kumutera ibuye?
Maze arongera arunama akomeza kwiyandikira hasi. Nabo ngo babyumve batyo, bagenda umwumwe uhereye ku bakuze, basiga Yesu wenyine na wa mugore akiri aho yarari. Yesu arunamuka aramubaza ati,
mugore, babandi bari he? Ese nta n'umwe wagucireho iteka?
Nawe aramusubiza ati,
ntawe mwigisha.
Nuko Yesu aramubwira ati,
nanjye nta teka nguciriyeho, genda uhereye ubu ntuzongere gukora icyaha.
Yesu arongera arababwira ati,
nigera muri rw'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo.
Nuko abafarizayi baramubwira bati,
nta wivuga mabi, ibyo wivugaho si ukuri.
Yesu arabasubiza ati,
nubwo ari ihamya ibinyerekeyeho, ibyo mpamya ni ukuri, kuko nzaho naturutse naho njya. Nyamara mwebwe ntimuzahumva naho njya. Mwebwe mwigira abacamanza mushingiye ku byo mureba, naho jye nta muntu ncira urubanza. Icyakora nubwo nagira uwo nducira, naba nshingiye ku kuri ko mba ntari jenyine ahubwo mba ndi kumwe na data wantumye ndetse no mu mategeko yanyu handitswe ko gihamijwe n'abagabo babiri kiba ari cyukuri nijyo hamye binyerekeyeho kandi na data wantumye arabihamye
nuko baramubaza bati
sarihe
Yezu arabasubiza ati
je ntimunsi kandi na data ntimumunsi iyo mumenya mwa mwaramenye na data
ibyo byose Yezu yabivuze igihe yigishirizaga mu rugo rw'ingoro y'Imana aho baturiraga amaturo kandi ntihagira n'umwe umufata kuko igihe cye cyari kitaragera nuko yongera kubabwira ati
ndagiye kandi muzanshaka nyamara muzarinda mupfa mukiri mu byaha aho njye ntimubasha kujyayo
maze abayahudi barabazanya bati
aravuze ngo aho njye ntimubasha kujyayo mbese agiye kwiyahura
nuko Yezu arababwira ati
mwe mukomoka ku isi naho je nkomoka mu ijuru muri ab'isi yewe sindi w'isi nicyo gitumye mbabwira ko muzarinda mupfa mukiri mu byaha koko rero mutemera uwo ndi we muzarinda mupfa mukiri mu byaha
baramubaza bati
urinde
Yezu arabasubiza ati
ni nk'uko nababwiye kuva mbere mfite byinshi nabavugaho nkabacira urubanza ariko wantumye n'ukuri kandi ibyo namwumvanye ibyo byonyine mbwira bisi
bo ntibasobanukiwe ko yababwiraga ibyerekeye Imana se nuko Yezu arababwira ati
igihe muzazamura umwana w'umuntu hejuru y'isi nibwo muzamenya uwo ndi we kandi ko ntacyo nkora nkihangiye ahubwo mvuga ibyo data yanyigishije gusa uwantumye ari kumwe nanjye ntiyasize jyenyine kuko nkora ibimushimisha iteka
ngo avuga atyo abantu benshi baramwemera nuko Yezu abwira abayahudi bari bamwemeye ati
nimukurikize inyigisho zanjye muzaba bigishwa banjye by'ukuri muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabakura mu buje
baramusubiza bati
twe dukomoka kuri Aburahamu kandi ntawigeze adushyira mu buja uhangaye ute kuvuga uti muzava mu buja
Yezu arabasubiza ati
ndababwira nkomeje ko umuntu wese ukora icyaha aba ari mu buja bw'icyaha uri mu buja ntaguma mu rugo burundu ahubwo umwana uri mu rugo rwa se niwe urugumamo burundu niba ari umwana w'Imana bakuye mu buja muzishyira mwiza n'iby'ukuri nzi yuko mu rubyaro rwa Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko mutemera ibyo mbabwira ubwo ibyo nabonye kuri data namwe mugakora ibyose yababwiye
baramusubiza bati
dukomoka kuri Aburahamu
Yezu arababwira ati
yaba mwakomokaga kuri Aburahamu mwamukora nk'ibyo Aburahamu yakoraga nabamenyesheje kuri Imana yambwiye nyamara murashaka kunyica Aburahamu ntiyigeze gukora bene ibyo mwebwe murakora ibyo so akora
baramubwira bati
ntabwo turi ibinyendaro dufite data umwe ni Imana
Yezu arababwira ati
ya Imana ari so koko mwankunze kuko naje ntutse ku Mana ntabwo naje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye kuki mudasobanukirwa ibyo mvuga nuko mudashobora gutega amatwi amagambo yanjye muri abasose kibi kandi mushaka gukora ibyose yifuza yahoze ari umwicanyi kuva kera kose kandi ntigeze anyura mu kuri kuko nta kuri kumurangwa yavuze ibinyoma abavuga ibimurimo kuko ari umubeshyi akabacura ibinyoma igituma mutanyemera ni uko mvuga ukuri ni nde muri mwe wabasha kunshinja icyaha none se niba mvuga ukuri kuki mutanyemera komoka ku Mana atega amatwi iby'Imana ivuga mwebwe rero igituma mutabitega amatwi ni uko mudakomoka ku Mana
abayahudi baramusubiza bati
mbese ntitwavuze ukuri ko uri umunyasamariya kandi ko wahanzweho
Yezu arabasubiza ati
sinahanzweho ahubwo nubaha data ariko mu mukansuzugura sigiye wishakira icyubahiro hari undi ukinshakira niwe wadukiranura ndababwira nkomeje ko ukurikiza amategeko yanjye wese atazapfa bibaho
abayahudi baramubwira bati
noneho tumenye ko wahanzweho koko Aburahamu n'abahanuzi barapfuye noneho ukaba uvuga uti ukurikiza amagambo yanjye wese ntazapfa bibaho noneho guruta sogokuruza Aburahamu wapfuye ukaruta n'abahanuzi bapfuye wibwira kuri nde
Yezu arabasubiza ati
yaba ari jye wihaga icyubahiro icyubahiro cyanjye cyaba ari ubusa ahubwo ni data ukimpesha uwo muvuga ko ari Imana yanyu ntimwigeze kumumenya ariko jyewe ndamuzi ndetse mvuze ko ntamuzi mba mbaye umubeshyi nkamwe ariko rero ndamuzi kandi amabwiriza ye ndayakurikiza sogokuruza wanyu Aburahamu yishimiye ko azabona igihe cyo kuza kwanjye abibonye biramushimisha.
Nuko abayahudi baramubaza bati,
ukaba utarageza no ku myaka 50 none ngo wabonye Aburahamu?
Yezu arabasubiza ati,
ndababwira nkomeje ko mbere y'uko Aburahamu abaho nge ndiho.
Bahita bafata amabuye ngo bamutere, ariko Yezu abaca mu myanya y'intoki maze asohoka mu rugo rw'ingoro y'Imana. Yohani umutwe wa 9. Yezu akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati,
mwigisha, ninde wakoze icyaha cyatumye uyu muntu avuka ari impumyi? Mbese niwe wagikoze cyangwa se n'ababyeyi be?
Yezu arabasubiza ati,
siwe wagikoze, si n'ababyeyi be, ahubwo ubuhumyi bwe bwatewe no kugira ngo ibikorwa by'Imana bigaragarizwe muri we. Dukwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakibona, dore bugiye kwira kandi iyo bwije nta muntu ushobora gukora. Igihe nkiri ku isi ndi urumuri rw'isi.
Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, agasiga ku maso ya yampumyi, arayibwira ati,
genda wiyuhagire mu kizenga cya Silowa.
Silowa risobanurwa ngo uwatumwe. Nuko uwo muntu aragenda ariyuhagira agaruka umutsi. Abaturanyi be n'abajyaga bamubona asabiriza barabazanya bati,
uyu si wa wundi wahoraga yica yasabiriza?
Bamwe bati,
niwe.
Abandi bati,
siwe, icyakora sa nawe.
Nawe ubwo akavuga ati,
ni jyewe rwose.
Baramubaza bati,
wahumutse ute?
Arabasubiza ati,
wa muntu witwa Yezu yatobye akondo akansiga ku maso, ambwira kujya kwiyuhagira mu kizenga cya Silowa. Nuko ndagenda, nimara kwiyuhagira ndahumuka.
Baramubaza bati,
uwo muntu ari hehe?
Ati,
simazi.
Uwahoze ari impumyi bamushyira abafarizayi. Igihe Yezu yatobaga akondo agahumura uwo muntu hari ku isabato. Niyo mpamvu abafarizayi nabo bamubajije uko yahumutse. Arabasubiza ati,
yasize akondo ku maso ndiyuhagira maze ndahumuka.
Bamwe mu bafarizayi baravugaga bati,
uwo muntu agomba kuba adaturuka ku Mana kuko atubahiriza isabato.
Abandi bakavuga bati,
ariko se yaba ari umunyabyaha akabasha ate gukora igitangaza nka kiriya?
Bituma bicamo ibice. Bongera kubaza uwo mugabo bati,
koko yaguhumuyera, ubwo se uramuvugaho iki?
Arabasubiza ati,
ni umuhanuzi.
Ariko Abayahudi bo banga kwemera ko uwo mugabo yahoze ari impumyi, none akabareba. Bageze aho batumiza ababyeyi be, barababaza bati,
mbese koko uyu ni umwana wanyu? Muremeza se ko yavutse ari impumyi? None se byagenze bite kugira ngo arebe?
Ababyeyi barabasubiza bati,
turahamya ko uyu ari umwana wacu kandi ko yavutse ari impumyi.
Naho rero igituma ubu ngubu areba ntitukizi, n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, nimukuru abasha kwivugira.
Ababyeyi be bavuze batyo kubera gutinya abakuru b'Abayahudi, kuko bari baranogeje inama y'uko umuntu wese uzemeza ko Yezu ari Kristo bazamuca mu rusengero rwabo. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, ni mukuru, ni mumwibarize. Noneho bahamagara uwahoze ari impumyi ngo agaruke, maze baramubwira bati,
ngaho tanga Imana w'umugabo kuvuga ukuri, twe tuzi ko umuntu ari umunyabyaha.
Nawe ati,
niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nahoze ndi impumyi none nkaba ndeba.
Nuko baramubaza bati,
ese yakugenje ate? Yaguhumuye ate?
Arabasubiza ati,
maze kubibabwira nimwabyitaho. Kuki mushaka kongera kubyumva? Mbese aho namwe nimushaka kuba abigishwa be?
Niko kumutuka, maze baramubwira bati,
genda ube umwigishwa we, naho twe turi abigishwa ba Musa. Tuzi ko Imana yavuganye na Musa, naho uwo nguwo we ntituzi niyo aturuka.
Uwo mugabo arabasubiza ati,
aka nakumiro, ntabwo muzi iyo aturuka? Kandi yamumuye, uzi ko Imana itumva abanyabyaha, ahubwo yumva uyubaha agakora ibyo ishaka. Kuva isi yaremwa nta wigeze yumva aho umuntu yahumuye wavutse ari impumyi. Yaba uwo muntu ataturukaga ku Mana, ntacyo yari kubasha gukora.
Baramuhindukirana bati,
rwose wowe wavukiye mu byaha none uratwigisha?
Nuko bamuca mu nsengero. Yezu yumvise ko bamuciye mu nsengero aramushaka. Amubonye aramubaza ati,
"Mbese wemera umwana w'umuntu?"
Undi aramusubiza ati,
"Nyakubahwa, mbwira uwo ari we kugira ngo mwemere."
Yezu aramubwira ati,
"Wamubonye kandi niwe muvugana."
Uwo mugabo aramubwira ati,
"Nyagasani, ndakwemeye."
Maze aramupfukamira, Yezu aravuga ati,
"Nazanywe kuri iyi si no guhinyuza abantu, kugira ngo abatabona barebe, n'ababona bahume."
Abafarizayi bari aho babyumvise, baramubaza bati,
"Ubwo se natwe turi impumyi?"
Yezu arabasubiza ati,
"Ya mwari impumyi, nta cyaha kiba kibariho. Ariko ubwo muvuga ko mureba, icyaha cyanyu kirabahama."
Yohani umutwe wa cumi.
Ndababwira nkomeje kwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, aba ari umujura n'umwambuzi. Naho rero winjiriye mu irembo, aba ari umushumba w'intama, umuraririzi aramwugururira. Intama zumva ijwi ry'umushumba, maze agahamagarize mu mazina, akazaho. Iyo zose zigeze inyuma y'irembo, azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zaramenyereye ijwi rye. Ntizikurikira uwo zitazi, ahubwo ziramuhunga, kuko ziba zitaramenyereye ijwi rye.
Icyo ni ikigereranyo Yezu yabahaye, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Yezu yungamo ati,
"Ndababwira nkomeje ko ari irembo ry'intama. Abaje mbere yanjye bose bari abajura n'abambuzi, ariko intama ntizabitaho. Ni irembo. Uwinjira rishya anyuzeho azarokoka. Azajya yinjira asohoke kandi abone urwuri. Umujura azanywa gusa no kwiba no kwica no kurimbura. Yona azanywe no kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse busendereye. Ije mushumba mwiza. Umushumba mwiza yemera gupfira intama ze. Naho umucancuro wingirwa mushumba, utari nyiri intama abona impyisije, agatererana intama agahunga. Maze impyisi ikazisumira ikazitatanya. Igituma yihungira nuko ari umucancuro, intama ntizimushishikaze. Nije mushumba mwiza. Uko Data nzi nanjye nkamumenya, niko nzi intama zanjye nazo zikamenya, ndetse nemera kuzipfira. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo ngomba kuzitarura. Zizumva ijwi ryanjye, maze hazaho umukumba umwe uragiwe n'umushumba umwe. Igituma Data nkunda, nuko nemera gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo nzabusubirane. Ntawe ubunyaga, nije butanga ku bushake bwanjye. Mfite ubushobozi bwo kubutanga n'ubwo kubusubirana. Ayo niyo mabwiriza nahawe na Data."
Ayo magambo yatumye Abayahudi bongera kwicamo ibice. Benshi muri bo baravugaga bati,
"Yahanzweho n'ingabo ya Satani, kuki mukimutega amatwi?"
Ariko abandi bakavuga bati,
"Iyo mvugo si iyo uwahanzweho,
mbese ingabo ya Satani ibasha guhumura impumyi?"
I Yerusalemu hari iminsi mikuru yo kwibuka itahwa ry'ingoro y'Imana, hakaba ari mu mezi y'imbeho. Yezu yagendagendaga mu rugo rw'ingoro y'Imana munsi y'ibaraza ryitwa irya Salomo. Abayahudi baramukikiza, baramubaza bati,
"Uzageza ryari kutwicisha amatsiko? Twerurire niba uri Kristo."
Yezu arabasubiza ati,
"Narabibabwiye ntimwabyemera. Ibyo nkora mu izina rya Data nibyo ntanzeho umugabo, ariko ntimubyemera. Kuko mutaraba mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi kandi nazo zirankurikira. Ziha ubugingo buhoraho, ntizizigera zipfa, kandi ntawe uzazinyambura. Data wazimpaye aruta byose, ntawe ubasha kuzimwambura. Jyewe na Data turumwe."
Abayahudi bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Ubwo Yezu arababwira ati,
"Nabagaragarije ibyiza byinshi Data ntumye gukora. Ni ikihe muri ibyo gituma muntera amabuye?"
Abayahudi baramusubiza bati,
"Igikorwa cyiza si cyo gituma tugutera amabuye, ahubwo ni ukutuka Imana, kuko uri umuntu ariko ukigira Imana."
Yezu arabasubiza ati,
"Mbese ntibyanditswe mu mategeko yanyu ko Imana yavuze ngo muri Imana? Tuzi ko ibyanditswe bidakuka. Ba bantu babwiye ijambo ryayo, Imana ubwayo niyo yabise Imana. None se kuki munshinja gutuka Imana ngo navuze ko ndi umwana wayo, kandi arije Data yitoranyirije akantuma ku isi? Niba ntakora ibyo Data yanshinze, ntimunyemere. Ariko niba mbikora, naho mutanyemera, nibura mwemere ibyo nkora, kugira ngo mumenye mudashidikanya ko Data ari muri jye, nanjye nkaba muri Data."
Icyo gihe bongera gushaka gufata Yezu, ariko abavamwo arigendera. Nuko Yesu asubira iburasirazuba bwa Yorodani, aho Yohani yahoze abatiriza ahamara iminsi. Abantu benshi bagumya kumusangayo bakavuga bati,
nubwo Yohana nta gitangaza yigeze akora kiranga ibye, ariko ibyo yavuze kuri uyu muntu byose byari ukuri.
Nuko abantu benshi bari aho bemera Yesu. Yohani umutwa wa 11. Umuntu witwa Lazaro wari utuye i Betaniya yafashwe n'indwara. I Betaniya ho niho Mariya n'umuvandimwe we Marita babaga. Lazaro uwo yari musaza wa Mariya, wa wundi wasize nyagasani yeza amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Nuko abo bashiki ba Lazaro batuma kuri Yesu bati,
nyagasani ukunda ararwaye.
Yesu abyumvise aravuga ati,
iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo igenewe guhesha Imana ikuzo kugira ngo umwana wayo nawe akuzwe.
Yesu yakundaga Marita na Mariya na Lazaro. Yumvise ko Lazaro arwaye, asibira aho yari ari indi minsi ibiri. Hanyuma abwira abigishwa be ati,
nimureke dusubire muri Yudeya.
Abigishwa baramubaza bati,
mwigisha, vuba aha Abayahudi bashakaga kukwicisha amabuye, none ugiye gusubirayo?
Yesu arabasubiza ati,
mbese umunsi ntufite amasaha 12? Iyo umuntu agenda ku manywa ntasitara kuko aba amurikiwe n'urumuri rw'iyi si, ariko ugenda nijoro arasitara kuko aba adafite urumuri.
Amaze kubabwira atyo yungamo ati,
inshuti yacu Lazaro arasinziriye, ariko ngiye kumukangura.
Abigishwa baramubwira bati,
nyagasani, niba ari ugusinzira gusa azakira.
Nyamara Yesu yavugaga ko Lazaro yapfuye, ariko bo bakibwira ko avuga ibitotsi bisanzwe. Yesu niko kuberurira ati,
Lazaro yarapfuye, ariko kubera mwe nishimiye ko ntari impari kugira ngo munyizere. None nimuze tujye aho ari.
Tomasi witwaga Didimo abwira abigishwa bagenzi be ati,
reka tumuherekeze tuzapfane nawe.
Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Kuva i Yerusalemu ujya i Betaniya hari nk'ibirometero 3. Ku bw'ibyo Abayahudi benshi bari baje gusura Marita na Mariya kubera urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, naho Mariya asigara imuhira. Nuko Marita abwira Yesu ati,
nyagasani, iyo uba hano ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye. Nuba ariko nzi yuko icyo uri busaba Imana cyose iri bukiguye.
Yesu aramubwira ati,
musaza wawe azazuka.
Marita aramusubiza ati,
nzi ko azazukana n'abandi ku munsi w'imperuka.
Yesu aramubwira ati,
nigiye kuzuka n'ubugingo. Unyizera wese naho yaba arapfuye azabaho, kandi uriho wese unyizera ntazigera apfa. Mbese ibyo urabyemera?
Marita aramusubiza ati,
ye, ndabyemera nyagasani. Namaze kwemera ko ari wowe Kristo, umwana w'Imana wagombaga kuza ku isi.
Amaze kuvuga atyo ajya guhamagara umuvandimwe we Mariya aramwongorera ati,
umwigisha yaje kandi aragushaka.
Mariya ngo abyumve ahaguruka bwangu ajya gusanganira Yesu. Yesu yari ataragera aho batuye, ahubwo yari akiraho Marita yari yamusanze. Abayahudi bari baje gusura Mariya babonye asohotse yihuta baramukurikira, bibwira ko agiye kuririra ku mva. Mariya agera aho Yesu ari ngo amubone, ahita amwikubita imbere maze aravuga ati,
nyagasani, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye.
Nuko Yesu abonye Mariya arira n'Abayahudi bari bamuherekeje nabo barira, asuhuza umutima wababaye cyane maze arabaza ati,
mwamushyize he?
Bati,
nyagasani, ngwino urebe.
Yesu ararira. Nuko Abayahudi baravuga bati,
nimurebe ukuntu yamukundaga.
Bamwe muri bo baravuga bati,
ariko si wahumuye yampumye? Ntiyashoboraga kubuza uyu nguyu gupfa.
Nuko Yesu yongera gusuhuza umutima ajya kumva. Iyo mva yari ubuvumo kandi bwari bukingishije ibuye. Yesu aramubwira ati,
nimuvaneho ibuye.
Marita mushiki wa nyakwigendera aramubwira ati,
nyagasani, ubaranuka kuko uyu ubaye umunsi wa 4.
Yesu aramusubiza ati,
sinakubwese ko nunyizera? Uri bwibonere ikuzo ry'Imana.
Nuko bavanaho ibuye maze Yezu areba hejuru aravuga ati:
Data, ushimiye ko wanyumvise. Yesanzwe nzi kunyumva iteka, ariko ibyo mbivuze kubera rubanda bankikije kugira ngo bemere ko ari wowe wantu.
Amaze kuvuga atyo arangurura ijwi ahamagara ati:
Lazaro, sohoka.
Nuko wari warapfuye arasohoka, amaguru n'amaboko bihambiriwe n'udutambaro, no mu maso he hapfutswe igitambaro. Yezu arababwira ati:
Nimumuhambure mureke agende.
Benshi mu Bayahudi bari baje gusura Mariya babonye ibyo Yezu akoze baramwemera, ariko bamwe muri bo basanga Abafarizayi babatekerereza ibyo Yezu yakoze. Abakuru bo mu batambyi n'Abafarizayi niko gukoranya urukiko rw'ikirenga baravuga bati:
Tubigenje dute ko uyu muntu agumya gukora ibitangaza byinshi?
Nitumwihorera agakomeza atyo, abantu bose bazamwemera, bituma Abanyaroma baza bigarura ingoro y'Imana n'igihugu cyacu.
Umwe muri we witwa Kayifa wari umutambyi mukuru uwo mwaka arababwira ati:
Burya koko ntacyo muzi. Ntimuriyumvisha ko icyababera cyiza ari uko umuntu umwe apfira rubanda aho gutuma ubwoko bwose burimbuka?
Ibyo ntiyabivuze abyihangiye, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru uwo mwaka yahanuye ko Yezu agiye kuzapfira ubwoko bw'Abayahudi, kandi si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ngo anahurize hamwe abana b'Imana bari hirya no hino ku isi. Kuva uwo munsi biyemeza kumwica. Nicyo cyatumye Yezu atongera kugaragara muri bo, ahubwo yigira mu mujyi witwa Efurayimu uri hafi y'akarere kadatuwe, ahagumana n'abigishwa be. Umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi wari wegereje, bityo abantu benshi bagiye i Yerusalemu mbere y'uwo munsi kugira ngo bakore umuhango wo kwisukura. Babuze Yezu, abari mu rugo rw'ingoro y'Imana barabazanya bati:
Murabitekerezaho iki? Mbese ntazaza mu minsi mikuru?
Ubwo abakuru bo mu batambyi n'Abafarizayi bakaba bategetse ko hagize uwamenya aho Yezu aherereye yababwira kugira ngo bamufate. Yohani umutwe wa 12. Hasigaye iminsi itandatu umunsi mukuru wa Pasika y'Abayahudi ukaba, Yezu ajya i Betaniya iwabo wa Lazaro uwo yari yarazuye mu bapfuye. Baramuzimanira, Marita yaraherezaga, naho Lazaro yicaranye n'abatumirwa. Mariya afata nk'inusu ya litiro y'amarashi ahumura neza yitwa naridi, amininnye ahenda cyane, ayasiga Yezu ku birenge abihanaguza umusatsi we, maze inzu yose yuzura impumuro y'ayo marashi. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa ba Yezu, ari we wari ugiye kuzamugambanira, arabaza ati:
Kuki aya marashi batayaguza amafaranga ngo bayaha abakene, ko yari kuvamo ahwanye n'igihembo cy'imibyizi 300?
Ntiyavugaga atyo abitewe no kwita ku bakene, ahubwo nuko yari igisambo kandi ari ushinzwe umufuka w'amafaranga akajyanyereza. Yezu niko kuvuga ati:
Mwihorere, yateganyirije ibyo afite umunsi w'ihambwa ryanjye. Abakene bo murahorana, naho jye ntituzahorana.
Abayahudi benshi cyane bamenye ko Yezu ari i Betaniya bajyayo atari ugushaka kubona Yezu gusa, ahubwo ngo babone na Lazaro uwo yari yarazuye. Nuko kuva ubwo abakuru bo mu batambyi bafata icyemezo cyo kwica na Lazaro, kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. Bukeye imbaga y'abantu bari baje mu minsi mikuru bamenya ko Yezu ari bugere i Yerusalemu, nuko bafata amashami y'imikindo bajya kumusanganira bavuga baranguruye bati:
Hozana, asingizwe uje mu izina rya Nyagasani, asingizwe umwami w'Abayisraheli.
Yezu abonye icyana cy'indogobe acyicaraho nk'uko byanditswe bivuga ngo:
Mwitinye abaturage b'i Siyoni, dore umwami wanyu araje ahetswe n'icyana cy'indogobe.
Ibyo abigishwa be ntibahita babisobanukirwa, ariko Yezu amaze kuzuka agahabwa ikuzo, nibwo bibutse ko ibyanditswe bimwerekeyeho ariko byavugaga, kandi ko ariko abantu bamugenje. Ba bantu benshi bari kumwe na Yezu igihe yahamagaraga Lazaro ngo ave mu mva akamuzura bari bagihamye ibyo babonye. Rubanda baramusanganira kuko bari bumvise ko yakoze icyo gitangaza kiranga ibye.
nuko abafarizayi baravugana bati,
murabona ko ibi byose ntacyo bizatugezaho, dore abantu bose baramuyobotse.
Mu bari baje Yerusalemu gusenga mu minsi mikuru, harimo abanyamahanga. Begera Filipo wari w'i Betsayida ho muri Galileya, baramubwira bati,
mutware, turifuza kubona Yesu.
Filipo ajya kubibwira Andereya, nuko bombi bajya kubibwira Yesu. Yesu arababwira ati,
igihe kirageze kujya mu mwana w'umuntu ahabwa ikuzo. Ndabwira nkomeje ko yakabuto k'ingano kadatewe mu gitaka ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye niho kera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe azabubura, naho utihambira ku buzima bwe muri iyi si azaburindira ubugingo buhoraho. Unkorera wese agomba kunkurikira kugira ngo aho nzaba ndi nawe azabeyo, kandi unkorera wese Data azamwubahiriza. Ubu umutima wanjye urahagaze, mvuge iki kandi? Ese nsabe nti Data nkize urwa none? Nyamara kandi nicyo cyanzanye, ahubwo ndasaba nti Data ihesha ikuzo.
Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati,
maze kuryihesha kandi nzongera ryiheshe.
Bamwe muri rubanda bari aho bumvise iryo jwi baravuga bati,
ni inkuba.
Abandi bati,
ni umumarayika uvuganye nawe.
Nuko Yesu arabasubiza ati,
iryo jwi si ryo rigenewe, ahubwo ni mwebwe. Ubu igihe cyo gucira abisi urubanza kirageze. Ubu umutware w'iyi si agiye kuzameneshwa, nanjye nishyirwa hejuru y'isi nzikururaho abantu bose.
Ibyo Yesu yabivugiraga kwerekana upfu yari agiye gupfa urwo ari rwo. Noneho rubanda baramubwira bati,
twumvise mu gitabo cy'amategeko ko Kristo ahoraho ibihe byose, none se uvuga ute ko umwana w'umuntu azagomba gushyirwa hejuru? Mbese uwo mwana w'umuntu ni nde?
Yesu niko kubabwira ati,
urumuri munacyarufite akanya gato, nimugende mukirufite kugira umwijima utabatungura, kuko ugenda mu mwijima atamenye iyaye. Umwanya mugifite urumuri ni mu rwizere, mu w'abantu bayoborwa n'urumuri.
Yesu amaze kuvuga atyo arigendera arabihisha. Nubwo Abayahudi bari barabonye akora ibyo bitangaza byose bimuranga, ntabwo bamwemeye. Bityo biba nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Yesayi ngo,
nyagasani, ninde wemeye ubutumwa twazanye, kandi ninde wahishuriye ukuboko kwa nyagasani?
Ntibashoboraga kubyemera. Nk'uko Yesayi yongeye kuvuga ati,
Imana yabahumye amaso ibanangira imitima kugira ngo be kubona kandi be gusobanukirwa ngo batavaho bampindukirira nkabakize.
Yesayi yavuze ibyo ngibyo kuko yeretswe ikuzo rya Yesu, akaba ari wavuga. No mu batware b'Abayahudi benshi baramwemeraga, nyamara ntibabivuge ku mugaragaro kugira ngo abafarizayi batabaca mu rusengero, kuko bahitagamo gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu avuga aranguruye ati,
unyemera si jya bayemeye gusa, ahubwo abayemeye n'uwantumye, kandi n'umbonye ababonye n'uwantumye. Naje kuba urumuri rw'isi kugira ngo unyemera wese ataguma mu mwijima, kandi umuntu wese wumva amagambo yanjye ntayakurikize sije umucira urubanza. Sinazanywe no gucira abantu urubanza, ahubwo nazanywe no kubakiza. Umpinyura ntiyakire n'amagambo yanjye afite ikimucira urubanza. Amagambo navuze niyo azamucira urubanza ku munsi w'imperuka. Erega sinavuze ibyo nihangiye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse icyo ngomba kuvuga n'icyo ngomba gutangaza. Nzi yuko amategeko ye ageza ku bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo Data yambwiye nibyo mvuga.
Yohani umutwa wa 13. Hari ku munsi ubanziriza Pasika y'Abayahudi, Yesu yari azi ko igihe kigeze cyo kuva kuri iyi si agasubira kwa Se. Nk'uko yari asanzwe akunda be bari ku isi, niko yakomeje kubakunda byimazeyo. Nimugoroba Yesu n'abigishwa be bari ku meza bafungura. Satani yari amaze kwemeza Yuda Isikariyoti mwene Simoni kumugambanira. Yesu yari azi ko Se yamweguriye ibintu byose, kandi ko yaturutse ku Mana akazasubira ku Mana. Niko kuva ku meza avanamo umwitero, maze afata igitambaro aragikenyera, asuka amazi ku ibesani, atangira koza abigishwa b'ibirenge no kubahanaguza cya gitambaro yari akenyeje, ngo agere kuri Simoni Petero we ahita amubaza ati,
Nyagasani, ni wowe ugiye kunyoza ibirenge?
Yezu aramusubiza ati,
nturamenya icyo nkora, ariko uzakimenya hanyuma.
Petero ati,
reka da, ntuzigera unyoza ibirenge.
Yezu aramusubiza ati,
ninakoze ibirenge, ntacyo turi we tugihuriyeho.
Simoni Petero ati,
noneho rero Nyagasani, ntunyoze ibirenge gusa, ahubwo unyuhagire n'ibiganza no mu mutwe.
Yezu aramubwira ati,
wihagiye umubiri wose, ntakeneye gusubira kwiyuhagira keretse koga ibirenge, kuko abatunganye rwose. Kandi kuko muratunganye, nyamara si mwese.
Yari azuri umugambanire, niyo mpamvu yavuze ati, ntimutunganye mwese. Yezu amaze kuboza ibirenge, asubiza mu mwitero we, asubira ku meza, maze arababaza ati,
aho musobanukiye ibyo amaze kubagirira, munyita umwigisha na shobuja, kandi ntimwibeshya kuko ariko biri. Ubwo rero mbogeje ibirenge ndi shobuja n'umwigisha wanyu, namwe mugomba kubyozanya. Mbahaye urugero ngo mujye mukora nk'uko mbagiriye. Ndababwira nkomeje ko nta mugaragu uruta shebuja, kandi ko nta ntumwe iruta uwayitumye. Ubwo mumenye ibyo, muzamuhiriwe nimubikurikize. Si mwebwe mwese mvuga, kuko nzabo natoranyije. Ariko ni ngombwa ko ibyanditswe biba ngo, uwo dusangira ni we mpindutse. Igitumye mbibabwira bitaraba, ni ukugira ngo igihe bizaba bibaye, muzemere uwo ndiwe. Ndababwira nkomeje ko uwakiriye uwo ntumye ari cyo azaba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye.
Yezu amaze kuvuga atyo, niko gushenguka, maze avuga yeruye ati,
ndababwira nkomeje ko umwe muri mwe agiye kungambanira.
Abigishwa be barebana bumiwe, bayoberwa uwavuze uwo ari we. Umwe muri bo, uwo Yezu yakundaga cyane, yari hafi ye. Simoni Petero amucira amarenga ati,
mubaze uwavuze uwo ari we.
Uwo mwigishwa yegama mu gituza cya Yezu aramubaza ati,
Nyagasani, uvuze ninde?
Yezu aramusubiza ati,
uwo mpereza ikimanyu cy'umugati ngiye gukoza mu burisho ni wowe.
Nuko afata ikimanyu agikozamo agihereza Yuda Isikariyoti mwene Simoni. Yuda ngo amare guhabwa icyo kimanyu, nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yezu aramubwira ati,
icyo ukora gikore bwangu.
Ariko nta n'umwe mu basangiraga nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kubera ko Yuda yari umubitsi w'amafaranga. Bamwe batekereje ko Yezu amubwiye kugura ibyo bakeneye by'umunsi mukuru cyangwa kugira icyaha bakene. Yuda akimara kwakira cya kimanyu, ako kanya arasohoka. Icyo gihe hari nijoro. Yuda amaze gusohoka, Yezu aravuga ati,
uwo mwana w'umuntu ahawe ikuzo, kandi ahesheje Imana ikuzo. Kandi ubwo ahesheje Imana ikuzo, nayo izamuha ku ikuzo ryayo bwite, kandi izabikora bidatinze. Bana banjye, ndacyari kumwe namwe akanya gato. Ariko nk'uko nabwiye Abayahudi, namwe niko mbabwira, muzanshaka, nyamara aho ngiye ntimuzashobora kuhagera. Mbahaye itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, ariko namwe mukundana. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni uko bazabona mukundana.
Simoni Petero aramubaza ati,
Nyagasani, ugiye he?
Yezu aramusubiza ati,
aho ngiye ntushobora kwankurikira ubu, ariko uzahankurikira mu gihe kizaza.
Petero aramubaza ati,
Nyagasani, nabuzwa n'iki kugukurikira ubu? No kugupfira nabyemera.
Yezu aramusubiza ati,
aho wakwemera kumfira koko? Ndakubwira nkomeje ko inkoko itari ubike utaranyihaka na gatatu.
Yohani umutwe wa 14. Yezu arababwira ati,
ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyo bitaba bityo simba nababwiye ko ngiye kubategurira umwanya. Nuko rero ningenda nkamara kubategurira, nzagaruka mbajyaneyo kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aho njya inzira ijyayo murayizi.
Tomasi aramubaza ati,
Nyagasani, ko tutazi aho ugiye, inzira yo twayibwirwa n'iki?
Yezu aramusubiza ati,
iyo nzira ni ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atanyuze kuri jye. Ubwo munsi na Data muzamumenya, ndetse kuva muramuzi kandi mwaramubonye.
Filipo aramubwira ati,
Nyagasani, twereke so biraba bihagije.
Yezu aramubwira ati,
Filipo we, nabanye namwe igihe kingana gitya, none ukaba utanzi? Umbonye wabonye na Data, none bavuga ute ngo nimbereke data? Mbese ntiwemera ko ndi muri data kandi na data akaba ari muri jye? Ibyo mbabwira si ibyo nihangira, ahubwo data uba muri jye ni we ukora umurimo we. Nimwemere ibyo mbabwira ko ndi muri data na data akaba ari muri jye, nibura mubyemezwe n'ibyo mubona nkora. Ndababwira nkomeje kunyizera, ibyo nkora nawe azabikora ndetse azakora n'ibibiruta kuko ngiye kwa data. Icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo ikuzo rya data ryerekanirwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzakurikiza amategeko yanjye, nanjye nzasaba data ko undi mujyanama kugira ngo agumane namwe iteka. Uwo ni we mwuka w'ukuri. Abisi ntibabasha kumwakira kuko batamureba ntibanamumenye, naho mwebweho muramuzi kuko ari kumwe namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga mwenyine nk'impfubyi, nzagaruka mbasange. Asigaye umwanya muto abisi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data kandi namwe mukaba muri jye nk'uko naje ndi muri mwe. Uwemera amategeko yanjye akayakurikiza uwo ni we unkunda, kandi unkunda azakundwa na data nanjye nzamukunda kandi nzamwereka.
Yuda utari Iskariyoti aramubaza ati,
nyagasani kuki uzatwiyereka twenyine ntiwiyereke rubanda rwose?
Yezu aramusubiza ati,
unkunda wese azakurikiza ibyo mvuga na data azamukunda maze tumusange tugumane nawe. Utankunda ntakurikiza ibyo mvuga, kandi rero amagambo mwumva mvuga si ayanjye ahubwo na data wantumye. Ibyo mbibabwiye nkiri hamwe namwe, ariko wa mujyanama ari we mwuka muziranenge data azohereza mu izina ryanjye niwe uzabigisha byose, azanabibutsa ibyo nabwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye niyo mbahaye. Sinyabahaye nk'uko abisi bayatanga. Ntimuhagarika imitima kandi ntimugire ubwoba. Mwumvise ko nababwiye nti ndagiye kandi nzagaruka mbasange. Yamwe nkundaga, mwakwishimiye ko ngiye kwa data kuko data nduta. Ibyo mbaye mbibabwiye bitaraba kugira ngo niba muzanyemere. Nta gihe ngifite cyo kuvugana namwe byinshi kuko umutware wiyisaje, icyakora nta bushobozi mfiteho. Nyamara abisi bagomba kumenya ko nkunda data kandi ngakora byose nk'uko abintegetse. Nimuhaguruke tuve hano.
Yohani umutwa wa 15.
Nijye muzabibu w'ukuri kandi data ni we uwuhingira. Ishami ryose ryo kuri jye ritera arivanaho, naho iryera ryose ararikaragira ngo ribe risukuye rirusheho kurumbuka. Namwe mumaze gusukurwa n'ibyo nababwiye, nimugume kuri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ubwaryo ritabasha kwera ridafashe ku muzabibu, niko namwe mutabasha gukora ibyiza mutagumye kuri jye. Nijye muzabibu namwe muri amashami, uguma kuri jye nanjye nkaguma muri we. Uwo ni we wera imbuto nyinshi kuko ntacyo mubasha gukora mudafashe kuri jye. Utaguma kuri jye ajugunywa kure akuma nk'ishami. Amashami nk'ayo barayasakuma bakayashyira mu muriro agakongoka. Nimuguma kuri jye n'amagambo yanjye agahora muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesha data ikuzo n'uko mwera imbuto nyinshi, nibwo muzabigishwa banjye. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Nimukurikiza amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, kuko nanjye nakurikije amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo ibyishimo byanjye bibe muri mwe kandi n'ibyishimo byanyu bibe bisesuye. Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Mwe muri inshuti zanjye niba mukora ibyo mbategeka. Si nkibita abagaragu kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja akora, ahubwo nabise inshuti kuko namenyesheje ibyo data yambwiye byose. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni jye wabatoranyije mbatuma kujya kwera imbuto kandi ngo izo mbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaye. Icyo mbategetse rero ni ugukundana. Abisi nibabanga umenye ko ari jye babanje kwanga. Iyo mu abisi bari kubakunda nk'uko bakunda babo, ariko ntimuri abisi ahubwo nabatoranyije batandukanya nabo. Nicyo gituma babanga. Mwibukire ijambo nababwiye nti nta mugaragu uruta shebuja. Ubwo bantoteje bazabatoteza namwe. Niba barakurikije inyigisho zanjye nizanye bazazikurikiza. Ariko ibyo byose bazabibagirira babampora kuko batazi uwantu. Iyo ntaza muvugane nabo nta cyaha bashaga kugira. Naho ubu ngubu bafite cyo kwireguza. Inyanga abayanze na data. Iyo ntakorera muri bo ibitigeze bikorwa n'undi muntu wese nta cyaha bashaga kugira. Ariko none babonye ibyo nakoze kandi basigaye batwanga je na data. Nyamara byagenze bityo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amategeko yabo ngo banyanze ari nta mpamvu. Wa mujyanama azaza niwe mwuka w'ukuri ukomoka kuri data. Nimuboherereza muhawe na data azaba umugabo wo guhamya ibyanjye. Namwe kandi muzambera abagabo kuko turi kumuhereye imbere na mbere.
Yohani umutwe wa 16.
Ibyo nababwiye kugira ngo atagire ikibacogoza. Bazabaca mu nsengero zabo ndetse hagiye kuzaza igihe ubwo uzabica wese azibwira ko akorera Imana. Bazabagirira batyo kuko batamenye data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe nikigera muzibuke ko nabibamenyesheje. Icyatumye ntabibabwira mbere ni uko nari nkiri kumwe namwe. Ariko ubu ngiye gusanga uwantumye kandi wowe muri mwe ntawambaza ati urajya he. None ishavu rirabashengura kuko maze kubibabwira. Nyamara ndababwira ukuri icyabagirira akamaro ni uko ngenda. Kuko nintagenda wa mujyanama atazaza muri mwe. Ariko ningenda nzamuboherereza. Kandi naza azemeza abisi ko batsinzwe ku byerekeye icyaha cyabo no ku byerekeye gutunganira Imana no ku byerekeye urubanza. Azabemeza ibyerekeye icyaha cyabo kuko batanyemeye. Azabemeza ibyerekeye gutunganira Imana kuko ngiye kwa data mukaba mutakimbonye. Azabemeza ibyerekeye urubanza kuko umutware w'isi yamaze kurucirwa. Ndacyafite byinshi nababwira ariko ntimwabasha kubyihanganira. Mwuka werekana ukuri naza azabayobora mu kuri kose kuko atazavuga ibyo yihangiye ahubwo azavuga ibyo azaba yumvise kandi azanabamenyesha ibizaza. Azanyubahiriza kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo data afite byose ni ibyanjye. Nicyo gitumye mbabwira nti mwuka azahabwa ku byanjye maze abibamenyesha. Hasigaye igihe gito mwe kumbona hanyuma mu kindi gihe gito mukazambona.
Nuko bamwe mu bigishwa be barabazanya bati
ibyo se ni ibiki atubwiye ngo hasigaye igihe gito twe kumubona hanyuma mu kindi gihe gito tukazamubona kandi ngo kuko agiye kwase?
Bati
icyo gihe gito ni ukuvuga iki? Ntituzi icyo ashaka kuvuga.
Yezu amenye ko bashaka kumubaza niko kugira ati
ese murabazanya kuri iryo jambo navuze? Ntihasigaye igihe gito mwe kumbona hanyuma mu kindi gihe gito mukazambona. Ndababwira nkomeje ko muzarira muboroge naho abisi bo bazishima. Muzababara ariko akababaro kanyu kazahinduka ibyishimo. Iyo umugore aramukwa arababara kuko agejeje igihe ariko yamara kubyara ntabakibuka uburibwe kubera ibyishimo kuko isi iba yungutse umuntu. Namwe ubu murababaye koko ariko nzongera kubabona maze ibyishimo bibasabe mu mutima kandi nta uzabibavutsa. Uwo munsi nugera ntacyo muzaba mukinsiganuza. Ndababwira nkomeje ko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa kugira ngo ibyishimo byanyu bisendere. Ibyo mbibabwiye mu marenga. Igihe kizaza ubwo ntazongera kubabwira mu marenga ahubwo nzamenyesha ibya data neruye. Uwo munsi muzamwambaza mu izina ryanjye. Simvuze ko nzabavuganira kuri data. Erega data ubwe asanzwe abakunda kuko munkunda. Mukaba mwaremeye ko navuye ku Mana. Naturutse kwa data nza ku isi. Kandi ubu ngiye kuva ku isi subire kwa data.
Abigishwa be baramubwira bati
dore noneho tubwiye weruye utaducira amarenga. Ubu tumenye yuko uzi byose kandi ntukeneye ko hari uwagira icyo akubaza. Kubera ibyo twemera ko wavuye ku Mana.
Yezu arababwira ati
noneho murashyize muranyemeye. Ariko igihe kigiye kuza ndetse kirageze ubwo mwese muri butatane umuntu wese akajyukwe maze mukansiga jyenyine. Nyamara sindi jyenyine kuko ndi kumwe na data. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro mukomora kuri jye. Ku isi muzagira amakuba ariko nimuhumure isi narayitsinze.
Yohani umutwe wa 17. Yesu amaze kuvuga atyo, yubura amaso areba ku ijuru, aravuga ati:
Data, igihe kirageze. Hesha umwana wawe ikuzo, kugira ngo nawe aguheshe ikuzo. Wamuhaye ububasha ku bantu bose, ni ukugira ngo bamuhaye bose abaheshe ubugingo buhoraho. Kandi ubugingo buhoraho ngubu ni uko bakumenya wowe Mana y'ukuri wenyine, bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo. Naguhesheje ikuzo ku isi, ndangiza umurimo wampaye gukora. Noneho Data, umpe kubana nawe mfite rya kuzo twari dusangiye isi itararemwa. Abantu wamuhaye ubakuye mu bisi nabagaragarije uwo uri we. Bari abawe maze urabampa, kandi bakurikije ijambo ryawe. None bazi ko ibyo wampaye byose ari wowe biturukaho, kuko ubutumwa wampaye nabo bagejejeho bakabwakira. Bazi badashidikanya ko naturutse kuri wowe, kandi bemera ko ari wowe wantumye. Ni wo nsabira. Sinsabira bisi, ahubwo nsabira abo wampaye, kuko ari abawe. Ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe byose ni ibyanjye. Kandi ikuzo ryanjye
byagaragariye kuri bo.
Kuva ubu sinkiri ku isi, ariko baracyayiriho, naho jyenje iwawe. Data, uzira inenge, ubarindishe ububasha wampaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo, ububasha wampaye nibwo bwatumye mbagumana nk'abarinda, ntihagire n'umwe muri bo ubura, uretse wa wundi wagombaga kurimbuka kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga. Ubu rero nje aho uri, ariko ibyo mbivuze nkiri ku isi kugira ngo ibyishimo byanjye bibasendere mu mitima. Nahabwiye ijambo ryawe, maze ab'isi barabanga, babaziza ko atari abayo nk'uko nanjye ntari uwayo. Singusaba ngo wakure ku isi, ahubwo ndagusaba ngo ubarinde sekibi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubiyegurire ukoresheje ukuri kwawe. Ijambo ryawe ni ryo kuri. Nk'uko wantumye ku isi, niko nanjye mbatumye ku isi. Ku bwabo ndakwiyeguriye kugira ngo nawe babe bakwiyeguriye by'ukuri. Ntabwo ari bo nsabira bonyine, ahubwo nsabira n'abazanyemera kubera ubutumwa babazaniye. Ndasaba ko bose baba umwe. Data, nk'uko uri muri jye nanjye nkaba muri wowe, niko nsaba ko baba umwe natwe, kugira ngo abisi bemere ko ari wowe wantu. Ikuzo wampaye nanjye narabibahaye, kugira ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Mbe muri bo, nawe ube muri jye. Bibumbire hamwe byimazeyo, kugira ngo abisi bamenye ko wantumye, kandi ko wakunda nk'uko nkunda. Data, niwe wabampaye, none ndashaka kuzabana nabo aho nzaba ndi, kugira ngo bitegereze ikuzo wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Data nyir'ubutungane, ni koko abisi ntibigeze kukumenya, ariko jye ndakuzi, kandi nabasobanukiwe ko ari wowe wantumye. Narabakumenyesheje, kandi nzakomeza kubikora, kugira ngo urukundo wankunze rube muri bo, nanjye mbe muri bo.
Yohani umutwe wa 18. Yesu amaze gusenga atyo, ajyana n'abigishwa be bambuka umugezi wa Kedironi. Hakurya yaho hari ubusitani, nuko Yesu n'abigishwa be babujyamo. Yuda wari ugiye kumugambanira yari azi aho hantu, kuko Yesu yakundaga kuhateranira n'abigishwa be. Nuko Yuda ajyayo ayoboye igitero cy'abasirikare n'abarinzi b'ingoro y'Imana batumwe n'abakuru bo mu batambyi hamwe n'abafarizayi. Bari batwaye imuri n'amatara n'intwaro. Yesu yari azi ibigiye kumubaho byose, nuko aza abasanga arababaza ati:
Murashaka nde?
Baramusubiza bati:
Yesu w'i Nazareti.
Yesu arababwira ati:
Ni jyewe.
Yuda w'umugambanyi yari kumwe nabo. Yesu avuze ati: Ni jyewe, barihinda basubira inyuma bikubita hasi. Nuko yongera kubabaza ati:
Murashaka nde?
Bati:
Yesu w'i Nazareti.
Yesu arabasubiza ati:
Nababwiye ko ari jye. Niba ari jye mushaka, nimureke abigendere.
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko yari yavuze ati: Sinabuze n'umwe mu bo wampaye. Nuko Simoni Petero wari ufite inkota arayikura, ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Maze Yesu abwira Petero ati:
Subiza inkota mu rwubati. Mbese uragira ngo ndeke kunywa igikombe cy'umubabaro Data yampaye?
Ubwo rero abasirikare n'umukuru wabo hamwe n'abarinzi b'ingoro y'Imana b'Abayahudi bafata Yesu baramuboha. Babanza kumujyana kwa Ana ari we sebukwe wa Kayifa wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka. Kayifa ni we wari waragiriye Abayahudi inama yuko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfira rubanda. Nuko Simoni Petero n'undi mwigishwa bakurikira Yesu. Uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umutambyi mukuru, bituma yinjirana na Yesu mu rugo rwe, naho Petero asigara ku irembo. Nuko wa mwigishwa wundi waruzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avugana n'umujukumira, niko kwinjiza Petero. Maze uwo muja abaza Petero ati,
"Mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa buriya muntu?"
Aramusubiza ati,
"Oya."
Abagaragu n'abarinzi b'ingoro y'Imana bari bacanye umuriro kubera imbeho, bari bahagaze bota, Petero nawe ahagararanye nabo yota. Nuko wa mutambyi mukuru Ana abaza Yesu ibyerekeye abigishwa be n'inyigisho ze. Yesu aramusubiza ati,
"Nahoze mbwira abantu bose kumugaragara. Iteka nigishizaga mu nsengero no mu rugo rw'ingoro y'Imana, aho Abayahudi bateranira. Ntacyo nigeze mvuga rwihishwa. None urambariza iki? Ahubwo bazabumvise ibyo navuze, bo babizi neza."
Yesu amaze kuvuga atyo, umwe mu barinzi b'ingoro y'Imana wari uhagaze aho amukubita urushyi avuga ati,
"Ugasubiza umutambyi mukuru utyo?"
Yesu aramusubiza ati,
"Niba mvuze nabi, erekana aho ikibi kiri. Ariko se niba mvuze neza, unkubite iki?"
Nuko anamwohereza aboshye kwa Kayifa, umutambyi mukuru. Ubwo Simoni Petero akaba ahagaze yota, nuko baramubaza bati,
"Mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa be?"
Arabihakana ati,
"Oya."
Umwe wo mu bagaragu w'umutambyi mukuru wari mwene wabo w'uwo Petero yari yaciye ugutwi aramubaza ati,
"Sinakwiboneye uri kumwe nawe muri bwa busitani?"
Nuko Petero yongera kubihakana, maze ako kanya inkoko irabika. Igitondo gitangaje bavana Yesu kwa Kayifa bamujyana mu ngoro y'umutegetsi. Abayahudi ntibinjira muri iyo ngoro ngo badahumana, bikababuza kurya ifunguro rya Pasika. Nuko Pilato arasohoka abasanga hanze arababaza ati,
"Uyu muntu muramurega iki?"
Baramusubiza bati,
"Yatawe umugizi wa nabi, ntituba tumukuzaniye."
Pilato arababwira ati,
"Nimo bari mwe mumujyana mumucira urubanza mukurikije amategeko yayo."
Abayahudi baramubwira bati,
"Ntidufite uburenganzira bwo kugira uwo twica."
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko Yesu yari yavuze yerekana urwo yari agiye gupfa. Pilato asubira mu ngoro ye, maze ahamagara Yesu aramubaza ati,
"Ni wowe mwami w'Abayahudi?"
Yesu niko kumubaza ati,
"Ibyo ni ubyihangiye cyangwa se n'abandi babigushyizemo?"
Pilato aramusubiza ati,
"Nanjye se uragira ngo ndi Umuyahudi? Ni bene wanyu n'abakuru bo mu batambyi banyu bagunzaniye.
Mbese wakoze iki?"
Yesu aramusubiza ati,
"Ubwami bwanjye si ubwo kuri iyi si. Iyo buza kuba ubwo kuri iyi si, abantu banjye baba bandwaniriye, ubwo ntagabizwa Abayahudi. Noneho rero, ubwami bwanjye
si ubw'inaha."
Maze Pilato aramubaza ati,
"Ni ukuvuga rero ko uri umwami?"
Yesu ati,
"Ubwo wowe wivugiye ko ndi umwami? Icyo navukiye kandi cyanzanye ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Umuntu wese ukunda ukuri antega amatwi."
Pilato ati,
"Ukuri ni iki?"
Pilato amaze kuvuga atyo yongera gusanga Abayahudi hanze arababwira ati,
"Nsanze nta cyaha kimuhama. None se ko hari akamenyero ko mbari kuri imfungwa imwe ku munsi mukuru wa Pasika, murashaka ko mbari kurira umwami w'Abayahudi?"
Barasakuza bati,
"Siwe dushaka, ahubwo duhe Baraba."
Nyamara Baraba uwo yari umwambuzi. Yohani umutwe wa 19. Nibwo Pilato ategetse ko bafata Yesu ngo bamukubite, maze abasirikari bazingazinga ikamba ry'amahwa barimutamiriza ku mutwe, bamwambika n'umwitero w'umutuku wijimye. Nuko bakamwegera bati,
"Urakarama mwami w'Abayahudi."
Maze bakamukubita inshyi. Nuko Pilato yongera gusohoka abwira Abayahudi ati,
"Dore ndamubazaniye kugira ngo mumenye ko nta cyaha namusanganye.
Yezu niko gusohoka yambaye rya kamba rya mahwa na wa mwitero w'umutuku wijimye. Maze Pilato arababwira ati:
"Uyu wa muntu
abakuru bo mu batambyi n'abarinzi b'ingoro y'Imana ngo bamukubita amaso bavuga baranguruye bati:
"Mubambe ku musaraba mubambe."
Pilato arababwira ati:
"Mo bari mwe mu mujyana mu mubambe kuko jyewe nta cyaha musanga."
Abayahudi baramusubiza bati:
"Twebwe dufite itegeko rivuga ko agomba gupfa kuko yigize umwana w'Imana."
Pilato ngo yumve iryo jambo arushaho kugira ubwoba, maze asubira mu ngoro ye abaza Yezu ati:
"Ukomoka hehe?"
Yezu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati:
"Ntacyo nsubiza. Ese ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura cyangwa bwo kukubamba ku musaraba?"
Yezu aramusubiza ati:
"Nta bubasha na buke wari kuba mfiteho iyo utabuhabwa n'Imana. Noneho wangambaniye kuri wowe agushumbije icyaha."
Guhera ubwo Pilato akora uko ashoboye ngo amurekure, ariko Abayahudi bararangurura bati:
"Nurekura uwo muntu uraba utari inshuti y'umwami w'i Roma. Uwigira umwami wese aba arwanya umwami w'i Roma."
Pilato ngo abyumva atyo asubiza Yezu hanze, yicara ku ntebe ahantu hirengeye hitwa ku muteguro w'amabuye, mu Kinyarameya hakitwa Gabata. Ubwo hari mu masaha sita ku munsi w'imyiteguro ya Pasika y'Abayahudi. Abwira Abayahudi ati:
"Dore umwami wanyu."
Ariko bo bararangurura bati:
"Mukureho, mukureho, mubambe ku musaraba."
Pilato arababaza ati:
"Mbambe umwami wanyu se?"
Abakuru bo mu batambyi barasubiza bati:
"Nta mwami tugira utari umwami w'i Roma."
Nibwo Pilato amubahaye ngo bamubambe. Nuko bafata Yezu baramujyana. Agenda yitwariye umusaraba agana ahantu hitiriwe Igihanga, mu Giheburayi hakitwa Gorogota. Aho niho bamubambye ku musaraba, abambanwa n'abandi babiri, umwe hino undi hirya, naho Yezu ari hagati yabo. Pilato yari yandikishije itangazo arishyira ku musaraba rivuga ngo: "Yezu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi." Abayahudi benshi basoma iryo tangazo, kuko aho Yezu yari abambwe hari hafi y'umurwa, kandi itangazo ryari ryanditswe mu Giheburayi no mu Kilatini no mu Kigereki. Nuko abakuru bo mu batambyi b'Abayahudi babwira Pilato bati:
"Wikwandika ngo umwami w'Abayahudi, ahubwo wandike uti uyu muntu yiyise umwami w'Abayahudi."
Pilato arabasubiza ati:
"Icyo nanditse nacyanditse."
Abasirikare bamaze kubamba Yezu ku musaraba, bafata imyambaro ye bayigabanyamo imigabane ine, buri wese abona uwe, hasigara ikanzu ye gusa. Iyo kanzu ntiyari ifite uruteranyirizo, ahubwo yari iboshywe yose kuva hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati:
"Twe kuyicamo ibice, ahubwo reka tuyifindire turebe uwo iri buherereho."
Kwari ukugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo:
"Nigabanyije imyambaro yanjye, umwenda wanjye barawufindira."
Nguko uko abasirikari babigenje. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina hamwe na nyina wabo Mariya mukakiropa na Mariya w'i Magadara. Nuko Yezu abonye nyina na wa mwigishwa yakundaga ahagaze hafi aho, abwira nyina ati:
"Mubyeyi, nguwo umuhungu wawe."
Maze abwira n'uwo mwigishwa ati:
"Nguwo nyoko."
Nuko guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yezu amenye ko byose birangiye, kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga, aravuga ati:
"Mfite inyota."
Ikibindi cyuzuye divayi isharira cyari giteretse aho. Nuko bafata icyangwe bagihambira ku gati kitwa hisopo, bakinika muri iyo divayi bakimushyira ku munwa. Yezu amaze kunyunyuza iyo divayi isharira, aravuga ati:
"Birarangiye."
Nuko yubika umutwe avamo umwuka. Kuko wari umunsi w'imyiteguro y'Isabato, Abayahudi basaba Pilato kubavuna amaguru ngo bamanure, kugira ngo imirambo yabo itaguma ku misaraba ku Isabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'umuntu wa mbere n'ay'uwa kabiri bari babambanywe na Yezu. Ariko bageze kuri Yezu basanga amaze gupfa, nuko ntibirirwa amavuna amaguru. Ahubwo umwe mu basirikari amutoboza icumu mu rubavu, muri ako kanya havamwe amaraso n'amazi. Uwabyiboneye ni ubihamya, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri. Uwazi ko ibyo avuga ari ukuri kugira ngo namwe mubyemere. Ibyo bintu byabereye kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo
nta gufuka rye na rimwe rizavuga.
Kandi ahandi havuga ngo
bazitegereza uwo batuye.
Hanyuma y'ibyo haza uwitwa Yozefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya, wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa abitewe no gutinya Abayahudi. Nuko asaba Pilato uburenganzira bwo gutwara umurambo wa Yezu. Pilato aramwemerera maze araza arawujyana. Nikodemu wigeze gusanga Yezu ninjoro, nawe araza azana imibavu ivanze n'amakakama ahumura neza ipima nk'ibiro 30. Bombi bajyana umurambo wa Yezu, bawuhambira mu myenda hamwe n'iyo mibavu nk'uko Abayahudi babigenza bahamba. Hafi yaho yabambwe hari ubusitani buri mu imva nshya itigeze ihambwamo. Kubera ko ari umunsi w'imyiteguro y'isabato kandi iyo mva ikaba yari bugufi, baba ariho bashyingura Yezu. Yohani umutwe wa 20. Ku cyumweru ariwo munsi wa mbere, Mariya w'i Magadala aza kumva bwenda gucya, maze abona ibuye ryavanywe kumva. Nuko ariruka asanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yezu yakundaga. Arababwira ati,
bavanye databuja mu mva kandi nituza aho bamushyize.
Petero ahagurukana na wa mwigishwa wundi bajya kumva. Bombi bariruka, ariko wa mwigishwa wundi asiga Petero amutanga kugera kumva. Arunama abona imyenda irambitse aho, ariko ntiyinjiramwo. Simoni Petero nawe abarahageze yinjira mu mva, abona imyenda irambitse aho n'igitambaro cyari gitwikiriye umutwe wa Yezu kitari hamwe n'indi myenda, ahubwo cyari ukwacyo kizinze. Nuko wa mwigishwa wundi wageze kumva bwa mbere nawe arinjira. Abonye ibyo yemera ko Yezu yazutse. Bari batarasobanukirwa ibyanditswe bivuga ko agomba kuzuka. Nuko abo bigishwa bisubirira imuhira. Mariya yari ahagaze hafi y'imvarira akirira, arunama areba mu mva, maze abona abamarayika babiri bambaye imyambaro yera bicaye aho umurambo wa Yezu wari uri, umwe yicaye aho umutwe wari uri, undi aho ibirenge byari biri. Baramubaza bati,
wa mugore we urarizwa n'iki?
Arabasubiza ati,
nuko batwaye umurambo wa databuja kandi sinzi aho bawushyize.
Amaze kuvuga atyo ahindukiye ngo arebe inyuma, abona Yezu ahagaze aho, ariko ntiyamenya ko ari we. Yezu aramubaza ati,
wa mugore we urarizwa n'iki? Urashaka nde?
Mariya akeka ko ari ushinzwe ubusitani niko kumubwira ati,
nyabuneka niba ari wowe watwaye umurambo mbwira aho wawushyize maze nkujyane.
Yezu aramubwira ati,
Mariya we.
Mariya arahindukira amubwira mu Kinyarameya ati,
Rabuni,
bisobanurwa ngo mwigisha. Yezu aramubwira ati,
urishaka kungumana kuko ntarazamuka ngo nje kwa data? Ahubwo genda usanga abavandimwe banjye ubabwire ko ngiye kuzamuka nkajya kwa data ari we So, nkajya ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu.
Mariya w'i Magadala aragenda abwira abigishwa ati,
niboneye Nyagasani.
Maze abatekerereza ibyo yamubwiye. Nuko kuri uwo munsi bugorobye ku cyumweru ariwo munsi wa mbere, abigishwa ba Yezu bari bateraniye mu nzu bakinze inzugi babitewe no gutinya Abayahudi. Maze Yezu araza ahagarara hagati yabo arababwira ati,
nimugira amahoro.
Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza bye no mu rubavu rwe. Abigishwa ngo babone Nyagasani barishima cyane, maze ababwira ubwa kabiri ati,
nimugira amahoro, uko data yantumye niko nanjye mbatumye.
Amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati,
nimwakire Mwuka Muziranenge, aho muzababara ibyaha bose bazaba babibabariwe, kandi aho mutazabibabarira bazaba batabibabariwe.
Ariko Tomasi witwaga Didimo, umwe mu bigishwa 12, ntiyari kumwe nabo igihe Yesu yazaga. Nuko abandi bigishwa baramubwira bati,
twabonye nyagasani.
Tomasi arababwira ati,
nintabona imyenge y'imisumari mu biganza bye ngo nshyire mu rutoki kandi ngo nshyire n'ikiganza mu rubavu rwe, sinzabyemera.
Nuko iminsi 8 ishize, nabwo abigishwa ba Yesu bari muri ya nzu, noneho na Tomasi ari kumwe nabo. Yesu aza inzugi zikinze, ahagarara hagati yabo aravuga ati,
nimugira amahoro.
Maze abwira Tomasi ati,
shyira urutoki ahangaha, witegereze ibiganza byanjye, kandi ushyire n'ikiganza cyawe mu rubavu rwanjye. Nukureke gushidikanya, ahubwo unyemere.
Tomasi aramusubiza ati,
mwami wanjye, mana yanjye.
Yesu aramubwira ati,
unyemejwe n'uko umbonye, hahirwa abanyemera kandi batambonye.
Yesu ari kumwe n'abigishwa be, yakoze n'ibindi bitangaza byinshi bimuranga bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwemere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimumwizera muherwe ubugingo muri we. Yohani umutwe wa 21. Hanyuma y'ibyo, Yesu yongera kubonekera abigishwa be ku nkombe z'ikiyaga cya Tiberiya. Dore uko byagenze: abari bahari ni Simoni Petero, Tomasi witwaga Didimo, Natanayeli ukomoka ikanaho muri Galileya, bene Zebedeyi bombi, n'abandi bigishwa ba Yesu babiri. Simoni Petero arababwira ati,
ngiye kuroba.
Baramusubiza bati,
reka tujyane.
Nuko baragenda bajya mu bwato, barara ijoro, ariko ntibagira icyo bafata. Mu gitondo cya kare, Yesu yari ku nkombe, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we. Nuko arababaza ati,
yemwe, hari icyo mwafashe?
Bati,
habe na busa.
Arababwira ati,
nimuterere umutego iburyo bw'ubwato, murayafata.
Niko kubigenza batyo, maze ntibabasha gukurura umutego kubera ubwinshi bw'amafi bari bafashe. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati,
ni nyagasani.
Simoni Petero ngo yumve ko ari nyagasani, ahita akenyera kuko yari yiyambuye, maze arasimbuka agwa mu mazi. Abandi bigishwa baza mu bwato, bagera ku nkombe, bakurura umutego wuzuye amafi. Ntibari kure y'inkombe, bari nko muri 100. Bageze imusozi, bahasanga amakara yaka yokerwaho ifi n'umugati. Yesu arababwira ati,
nimuzane ku mafi mumaze gufata.
Simoni Petero asubira mu bwato, akurura wa mutego wuzuye amafi manini 153, kandi nubwo yari menshi atyo, umutego ntiwacika. Yesu arababwira ati,
nimuze mufungure.
Nta n'umwe mu bigishwa be wubahutse kumubaza ati, urinde? Bari bamenye ko ari nyagasani. Yesu araza afata umugati, arawubahereza, abahereza n'amafi. Ubwo bwari ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Nuko bamaze gufungura, Yesu abaza Simoni Petero ati,
Simoni mwene Yohani, urankunda kurutaba?
Aramusubiza ati,
yego nyagasani, uzi ko ngukunda.
Yesu ati,
ndagira abana b'intama banjye.
Yongera kumubaza ubwa kabiri ati,
Simoni mwene Yohani, urankunda?
Aramusubiza ati,
yego nyagasani, uzi ko ngukunda.
Yesu ati,
ndagira intama zanjye, uziteho.
Yongera kumubaza ubwa gatatu ati,
Simoni mwene Yohani, urankunda?
Petero aterwa agahinda n'uko Yesu amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Niko kumubwira ati,
nyagasani, uzi byose, uzi ko ngukunda.
Yesu aramubwira ati,
ndagira intama zanjye. Ndakubwira nkomeje ko igihe wari ukiri umusore warikenyezaga ukajya aho wishakiye, ariko numara gusaza uzajya urambura amaboko undi muntu agukenyeze kandi akujyane aho udashaka.
Yavugiye atyo kugira ngo yerekane urwo Petero azapfa rugahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati,
nkurikira.
Petero akebutse abona wa mwigishwa Yesu yakundaga abakurikiye.
uwo numwe wari wegamye mu gituza cya Yesu cya gihe bari ku meza akamubaza ati nyagasani ninde uri bukugambanire Petero amubonye abaza Yesu ati
naho se nyagasani uyu we bite
Yesu aramusubiza ati
niba nshaka ko abaho kugeza nje bigutwaye iki wowe nkurikira
nuko iyo nkurikwira mu bavandimwe yuko uwo mwigishwa atazapfa ariko Yesu ntiyavugaga ko atazapfa ahubwo yaravuze ati niba nshaka ko abaho kugeza aho nzazira bigutwaye iki uwo mwigishwa ni ubwe uhamye ibyo ni nawe wabyanditse kandi tuzi ko ibyo ahamya ari iby'ukuri hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze wabyandika byose uko bingana ngira ngo ibitabo byakwandikwa byasaga ku isi